evening.
Sanibona kusihla njengani njalo njalo inhlanhla kuba sendlini yenkosi. Ngimangale kanjani ukubona lo mfana lapha uvela yakhansasa umngane wami kudala ngikholwa ukuthi ngigcina ukukubona wakusenhle eCalifornia kwakungesikhona na? Usese California na lapha ngicabanga ukuthi ngizodingeka ngithuthe yonke impumalanga izentshonalanga futhi awu wonke umuntu ujabule na kunjalo awu ngicabanga ukuthi lena cishe inkonzo yethu yesithupha manje sifanele siqhubeke lonke iviki elizayo futhi kwenyuke kuze kube ngomsombuluko ozayo ebusuku manje ningakhohlwa ngomsombuluko ebusuku eThucson isiphili sedili futhi silindele isikhathi esikhulu ezansi lapho ngalomsombuluko ozayo ebusuku bengixoxa nomfowethu Williams nomfowethu Rose namhlanje futhi ngakho-ke ngathi azi ngizoqala ukukhulekela abagulayo ngathi ngigcina labo bantu abazihluphekelayo lapho njalo ebusuku kuze kuthi akube leshumi noma elishumi nanye nqo ngathi ngizizwa nginamahloni ngempela ngami ngokukwenza kanjalo futhi ngiyaxolisa ngokunihlalisa isikhathi eside kangaka kodwa angitholi ukunibona kaningi kakhulu futhi angikwazi ukwenza lokho kuxolisa ngoba ngenza ukuba ukwedlula lokho ekhaya niyabo ngezinye izikhathi ngiqala kungena ekuseni kuse-eli futhi ngishumayele kuze kube yileyo ntambama futhi ngesinye isikhathi kumbe noma nje yinini uma silungiselela ukuya ekhaya futhi nje sihlale sizungeze kanjalo nje sibe uqinzi njengoba nje singaba yilo ukuze nje sibe nesikhathi esimnandi kumnandi ukuba lapha mfowethu Gruma kuphi ya ngathi okufihlela khona kwakungesikho ngangilapha ngonyaka odlule ngenkathi sivela kwakungeke sithi na ngicabange kanjalo ngiyayikhumbula indawo nebandla ngijabula kakhulu ukuba lapha kulobu busuku uNkulunkulu anibusise nonke futhi manje silindele inkosi ukuba iphilise abagulayo kulobu busuku sithe kulishintsha ohlelo kancane futhi ngingena emlayezweni ukushumayela ivangeli noma lokho engizama ukukucabanga ukwazi kwami okwedlula konke impela bese-ke ngithole kuqala angazi nje ukuthi ngizoma nini ngilokhu ngiqhubeka nje ngihamba futhi ngilihlalise isikhathi eside kakhulu manje-ke ngicabanga ukuthi kungaba isikhathi esihle kulobu busuku emva kobusuku obuningi kangaka bokushumayela ukuzama nje manje futhi ngikhulekela abagulayo ngakho namhlanje sithe kukulungiselela futhi salinda enkosini futhi ngiqala ukuqaphela izolo ebusuku indlela uzofanele uthi kuhamba ngendlela akuhola ngayo ukuba uhambe niyazi uzwa into ethize ikuqhuba futhi khona manje imibono izosabalala futhi uyazi ukuthi yinto ethize isondelake manje-ke namhlanje bengiphuma nami bengise ihhotela lami labahamba ngezimoto nomoya ongcwele wathi hamba ngendlela ethize futhi lapho bekukhona idamu lokubhukuda phandle lapho ngicabange ukuthi mhlawumbe omunye umntwana omncane ngahle ukuba uminzile ngahamba ngawela lapho kwenzeka ngabuka ngaphesheya ngase ngibona abanye abantu bahlezi lapha ngaphambili kulobu busuku bayazi kanjani ukuthi bekuyinkosi efike lapho nokuthi nje ekushilo kuyinto impela nje ngakho ngazileke ukuthi bese kuyisikhathi sokuqala kukhulekela abagulayo futhi manje sizosondela kuyo manje ngomkhuleko singakasondeli ezwini layo futhi nizethemele ezinhle kabi beninakisisa kakhulu busuku ngabunye ngiyazi abanye benu bazofanele basukume futhi bahambe ngesinye isikhathi ngaphambili ngiyazi ukuthi lokho akusikho ngoba nifuna nje kuphuma nihambe nizofanele nibambe amabhasi nizofanele niye emsebenzini ngiyakuqonda lokho futhi manje asikhothomise amakhanda ethu imzuzwana nje manje senze lo mkhuleko manje ngiyaqaphela kukhona nje cishe abaningi njengabamile emuva lapho njengoba bekhona bahlezi phandle lapha futhi sifuna siyazi ukuthi uNkulunkulu uzophendula izicelo zabo ngokufanayo nje njengoba enza nomaphi manje ninaso esicelo na masaziswe ngesandla esiphakanyisiwe uNkulunkulu uzozwa.
Our Heavenly Father, we are now coming into the presence
Baba
of Jesus.
Wethu sezulwini manje size ebukhoneni buka Jesu egameni lakhe futhi siya esihlalweni sobukhosi somusa ukucela ukuxolelwa kwezono zethu ngoba sazi usuku nosuku siyehluleka kuwe.
Every hour of our life, seldom one passes without asking God for forgiveness. And we begin to condemn or quench our own desires. We begin to fail and quench our own desires. Then we know our teacher always so full of mercy and ready to forgive your children. You listen to the faint of crime. We are so glad that we have an advocate.
And we pray, Father, tonight
for this church, for our beloved brother, all those years of suffering, finding a wonderful permanent home for us. Ngendodenjalo ngikwinhlanhla enkulu Nkosi ukuba phakathi kwayo nabantu bayo nokuzihlanganisa nabo nokubuthana ndawonye ukuhlanganyela nabo ngasezwini likaNkulunkulu. Siyakubeka Nkosi ukuthi uzongena ngebuye liphakeme kulobu busuku futhi uzopha lezi zibusiso. Ngijabula kakhulu ukuhlangana nabangane abadala engabazi iminyaka eyadlule ekuqaleni kwenkonzo. Manje Nkosi sikhuleka ndawonye ukuthi uzosibusisa njengoba sibuthene thina uqobo ndawonye kulobu busuku ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Sibuthanele leyo nhloso Nkosi futhi sikhulekela ukuthi uzohlangabezana nezidingo zethu kulobu busuku futhi uphendule izicelo zethu kuwe ukuphilisa abagulayo, usindise abalahlekile futhi ukhuthaze labo abadumele. Sicela egameni likaJesu Kristu, amen. Manje sifuna nina ofunayo ofisayo kulobu busuku ukuba niphenye ezwini elidala elibusisiwe encwadini yevangeli likaMatheyo ngcwele sahluko sesishiyagalombili futhi sifuna kuqala kufunda kusukela ukuhlelwa namhlanje kuMatheyo isahluko sesishiyagalombili sitale ngevesi lamashumi amabili nantathu.
After leaving
kusuka namhlanje kumfowethu noma umfowethu Williams nomfowethu Joel Rose kusuka lapho bese kade sikhona mina umqondo wami uwele esenzekweni futhi ngakho nje ngifinyelele ngale ngoba kade sikhuluma nomwengele usondele ngempela eduze kwethu. Ngakho nje lapho besuka bephuma ngicabangile hey manje impela uzokhuluma futhi ngitholile ngesikhashana emqondweni wami eBhayibhelini lokho kwenzekile ngokushesha ngiphendukela kukho futhi nginemibhalo emincinyane ethize kuhambisana nakho futhi ngadonsa kukho indikimba ngabhala phansi amanothi amba lokho ngizothanda ukudlulisela lokhu kini.
Let us read now.
Ngokuqala azifune manje kuma Jehu ngcwele isahluko sesiyagalombili futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nantathu.
And when he had entered into the ship, his disciples
followed him. Bamlandela futhi ibheka kwavuka isiphepho esikhulu olwandle umkhumbi waze wakutshuzelwa ngamaza kepha yena wayelele.
And his disciples came to him.
Futhi abafundi bakhe beza kuye bamvusa bathi Nkosi sisindise safa.
And he said unto them,
futhi wathi kubo nesabelani wo nina bokukholwa okuncane na khona wavuka wakhuza umoya nolwandle kwaba khona ukuthula okukhulu.
But the man marveled, saying,
"Gepa, abantu bamangala, bathi, umuntu onjani lo, lokhu umoya nolwandle kuyamhlonipha."
That's quite a striking little text.
Lena impela yindikimba encane emangalisayo noma umbhalo ngizothatha indikimba engqaba kukho ukuvusa uJesu, ukuvusa uJesu.
It must have been a hard day for him. He was tired.
Ufanele ukuthi kwakukade kuwusuku olunzima kuye. Wayekathele umzimba wakhe wokhandlekile niyazi. Lapho yabisana nabantu bedonsa uNkulunkulu kuye. Badonsa izifiso zabo kuye. Futhi ngenkathi bekwenza Asizukuzama kungena eminingwaneni ukuchaza lokho ngoba akekho ongakwenza. Singazichaza kanjani izinto singazazi na? Yini lezi zizathu kungekho ndlela nhlobo yokuba uzosindiswe uzolungele ukwemukela lokho ongeke uchaze. Niyabo, ufanele ukukholwa. Lowo oza kuNkulunkulu ufanele akholwe ukuthi ukhona. Manje akukho ndlela yokukufakazela ngokwasayense lokho, kodwa ufanele ukukholwa nakanjani. Futhi uma ungakufakazisa khona-ke bekungeke kusaba yisenzo sokukholwa. Futhi ukukholwa uNkulunkulu uzifihle kakhulu kuze kuba ufanele ukholwe ukuthi ukhona. Ngale kokumbona yazi ukuthi ukhona nakanjani, noma ngabe uyakubona noma cha, kukholwe impela, kukholwe nakanjani. Manje ngicabanga ukuthi lokho kuyamangalisa futhi lokho kunikeza abantu abangafundile njengami ithuba wonke umuntu ukukholwa, ngoba siyakuzwa nokukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Khona-ke siyakwemukela lokho futhi sikukholwe lokho. Futhi bese kwezisekelo zokukholwa kwethu kulokho sisindisiwe, siphilisiwe, futhi noma yini enye esiyidonsa kuNkulunkulu ivela engcwebeni engabonwayo.
MaKristu,
zonke izikhali zobuKristu, ukukholwa, yonke into esinayo ayibonwa, izinto kuphela eyizo ngempela ayibonwa, ayichazeki, izinto ezingachazwa azisizi zangempela, zizinto zokwenziwa futhi ziyafa. Kodwa izinto ezingenakuchazwa azinakufa. Lonke izinga lendawo, bukani izikhali zobuKristu, uthando. Iyiphi ingxenye yakhe uthando na? Uthando, ujabulo, ukukholwa, ukubekezela, ubumnene, ukukhuthazela. Niyabo, akukho nayinye yalezo zinto ungeke wazibona, azibona, kodwa nokho siyazikholwa. Uthando aluvi neze, ukukholwa kungukunqoba, sikholwa izinto esingaziboni. Manje kuJesu kwakunguNkulunkulu, uNkulunkulu wayekuKristu, enza ukuba izwe libuyisane naye, nalaba bantu babukholwa ubufakazi bakhe, nalabo abakukholwa ngeqiniso babekwazi ukudonsa isibusiso sikaNkulunkulu kuye. Futhi ngenkathi benze njalo, wathi amandla aphuma kuye. Amandla ngokuqina, ngamanye amazwi, uma besingakusho namhlanje, waphela amandla ngenkathi abantu bedonsa kuye. Awu, uma kwasebenza ngaleyo ndlela kulowo mzimba wenyama, kuzosebenza komunye umzimba wenyama. Futhi sidala isimo sethu sendawo esisizungezile ngamunye wethu. Kade ninabantu abebengabantu abakahle, kodwa bekulukhulu nje ukuba ube ngakubo. Manje-ke kade ninabanye abantu enithandayo nje ukuba ngakubo, udala leso simo sendawo. Futhi bungekuthande yini ukuba ngakuJesu kancane nje? Ngiyamangalisa, ubone leso simo sendawo asidala ukuthi besiyoba njani. Sengathi ngiyabona kwakunge sikhulukazi nje isixa sothando nezinhlonipho nokumesaba uNkulunkulu. Manje bengihlala njalo ngibezwa abantu bethi abaningi benu ngiqagele usevele uyidlalile itheyiphu yalowo mbono wokugcina enhla lapho. Kungani ngikhona lapha e-Arizona manje? Nalokho kwakuyi uma uyithola ithi sikhathi sini mnumzane na? Futhi uma uyithola wake wayithenga itheyiphu kithi, thola leyo. Manje awasiwa wami angawenye inkampani ekanye nathi lethe iphu, futhi awasiwa wami ngakho, kodwa ngiyazi umfana onawo, futhi angizange ngibe nanoma yini njengaleyo kuba yenzeke. Abanye babo bathi uma usebukhoneni bukaNkulunkulu awumceli ngani lokhu noma lokho na? Kwehlukile kunalokho. Yabo, lokho abantu abaningi okubiza ngamandla kaNkulunkulu yizibusiso zikaNkulunkulu kuphela. Amandla kaNkulunkulu ahluke ngako konke ezibusisweni zikaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu ebukhoneni bakhe, awazi nje ukuthi uzokwenze njani. Uvele nje ukakhulu, wesaba kakhulu, uze ube ndikindiki yonke indawo. kunezinsuku ezimbili ngisho nasemhlane wami nengemuva lekhanda lami naphansi naphezulu lomzimba wami ngangingezwa nhlobo futhi ngakho ngaba ndikindiki ngokuphelele nje nginokwesaba okukhulu ngenkathi leso sixuku sezingelosi simi khona lapha manje ume nje uzibuka njengoba nginjalo manje futhi uma ucabanga ukuthi lokho kungaba ukuthi ho hawu kabo uma ngempela lapho futhi ukubona kuhlukile futhi manje inkosi uJesu engu-Emmanuel ufanele ukuthi wayekhathele amandla ephumile kuye futhi wayenomsebenzi omkhulu owumhlalele ngayizolo ngenkathi ethi caba banga phesheya ngakwelinye icala njengoba zonke sazi ngoba wayewelele eGadara futhi lapho yilapho afumana khona lolu hlanya wacabanga mhlawumbe ngenkathi umkhumbi wele iGalile kungukuthi mhlawumbe uthathe isikhashanyana impela wavele nje wathatha ithuba lethuba ukuba ake athi ukuphumula kancane lokho akungaphezu kokwemvelo noma ubale ngakwenza babengena emkhunjini naye futhi bamweza futhi babewele olwandle kuyoshumayela ngaphesheya ngakwelinye icala noJesu walibona leli thuba elihle kakhulu ekathele futhi engenamandla ngoba wayengumuntu wayengakabi ngongafiyo wayengumuntu futhi wadingeka afe ngaleso sizathu uNkulunkulu wadingeka abe ngumuntu ukuze afe manje nango wayelapho futhi ozela futhi egathele abafundi bakhe baphakamise izigwedlo basebehlela useyile ngalezo zinsuku babene uma babena noma yimuphi umoya ovukuzayo babebophela umkhumbi futhi wawupheshethwa kuseyile futhi ngesinye isikhathi uma wawuhamba kancane kakhulu noko wawusiza kancane ekudonseni nikwe zigwedlo babethatha izigwedlo futhi bahambisane nawo futhi noseyili futhi babenza isikhathi esihle ngempela umunye ahlale ngemuva ngokuvamile emkhunjini omkhulu njengalo cishe amadoda ayisishiyaga lombili noma ishumi kugwedla awu babene nesiqondisi mkhumbi nomuntu yedwa enakekele lesi siqondisi mkhumbi ngemuva uma wawuhamba ngoseyili manje ke uma wawugwedlwa kuzobala babebophela phansi isiqondisi mkhumbi bese bedo onza ngezigwedlo zabo manje ake sicabange nje ukuthi babephakamise useyili ngoba kufanele ukuthi kwakukade kunomoya omncane uvunguza ngalokho okwenzekile emva kwesikhashanyana futhi noma ubani uyazi leyo ngxenye yaseGalile noma ezansi phakathi lapho noma yini ngenzeka noma ngasiphi isikhathi futhi ngakho babesemgwaqeni wabo behamba kumkhumbi bewela uJesu ufanele ukuthi wayemuva kwingemuva lesikebhe esincane washwileka wenyuka wayeselala phansi enqwabeni encane emuva lapho ukuze akwazi nje ukuthi athi kuphumula futhi alulame ekulahlekelweni ngamandla akhe ngenxa yenkonzo yakhe eyayimhlalele futhi abafundi kungahle ukuthi babejabule omunye komunye ngalokho ababekade bekubonile kwenza ngakho kuba ngakuyisikhathi simangalisayo sabo ngoba babe nesikhathi befakaza mhlawumbe omunye komunye futhi mhlawumbe babexoxisana ngezinto ezithize babezibonile ezenza futhi manje ake sime lapho mzuzu nje futhi silalele ingxoxo yabo ngakho kuba babexoxisana ngendawo lapho ayesho into efana nalena nginguye enginguye ngenkathi ethi bathi obaba bethu badla imane ehlane futhi wayengaphansi kukamose noJesu wathi futhi bona bonke bafile babili kuphela abafinyelela ezweni elitshenjisiwe yabo uJoshua noKaleb bonke bafile kodwa isinkwa sokuphila sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini umuntu angadle lesi sinkwa futhi angafi washintsha kwakwehlukile wayengaba kanjani isinkwa na bangahle kuba bedlula kulokho futhi bangahle kuba bedlula ngokuthi mhlambe kunezihambi lapha ngenkonzo yokuphilisa ngingahle ngisho ngisho lokho bangahle kuba bathi manje lokho kwakungaba yinto eyodwa azishola yona ukuthi waye yilowo nginguye owayesesihlahleni esivuthayo isizathu bathi ungumuntu ongakeve emashumini amahlanu futhi uthi ubone u-Abrahama manje siyazi ukuthi uyahlanya niyabo ukusangana kusho uhlanya futhi awukeve eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala ngenkathi wayenamashumi amathathu kuphela kodwa bathi uthi nje awube neminyaka engamashumi amahlanu ubudala futhi uthe ubone u-Abrahama na manje siyazi uyahlanya niyabo kodwa wathi ingakabibiki u-Abrahama ngikhona engabonanga u-Abrahama kuphela kodwa engakabibiki u-Abrahama ngikhona futhi unguye impela nje kakhulu ungikhona manje njengoba wayenguye ngaleyo nkathi manje kumbulani ngikhona ngusuye ungangikhona noma ngiyoba khona ngikhona ungonjalo njalo ngaso sonke isikhathi nguyena izolo namuhle naphakade ngikhona futhi manje ke bangahle kuba bathi awu manje nasi isizathu esisodwa ukuthi siyazi ukuthi wayengumesiya ngoba siyazi manje wayesevele eye kolala manje futhi siyazi ukuthi ubophezelekile ukuba ngumesiya ngoba siyatshela lo imibhalo ukuthi lo mesiya uyokwenzani uma efika manje lokho ngikwazi kuhle kokudabuka kwezinto kwanoma ubani lokuhle okuzwakalayo imfundiso yebandla lomthetho yilokho ebengizama ukufinyelela kukho izolo ebusuku enhla kokunye emesa njalo ungehluleli ngamadlingozi yehlulela ngezwi kufanele kube yizwi manje bekisani izwi nokuthi izwi lithini bese ke wazi ukuthi lokho kuqinisile ngoba uNkulunkulu washo njalo lokho kukwenza kube ngokuqinisileyo manje futhi babemehlulela manje ngezwi manje ukutshela ukuthi ngabe wayengumesiya yini ubungabuyela emuva kumuntu owabanika umthetho uNkulunkulu wawunika bona kusobala kodwa uMose wawehlisa entabeni uvela kuNkulunkulu futhi wabatshela ukuthi wayeyobashiya ngolunye usuku kodwa iNkosi uNkulunkulu yayizovuza umprofethi njengaye onjengaye umnikezela imthetho iNkosi umprofethi futhi kwakuzofezeka ukuthi wonke owala ukuze lo mprofethi wayezosuswa phakathi kwabantu manje bakuqaphela lokho ngenkathi uJesu efika futhi kwehle njalo ngemibhalo babenomyalo amaJuda ayenawo ukuthi uma ekhona phakathi kwethu ongowomoya noma umprofethi mina iNkosi ngiyakuzazisa kuye ngemibono naloko akushoyo kuvezeka khona ke buzweni lo mprofeti ngokuba nginayo kodwa uma kungafezeki khona ke ningamuzwa manje lokho nje kuhamba ngendlela yengqondo lokho nje kunengqondo njengale nkathi kwakukhona umuntu owasukuma ngesinye isikhathi uJeremiya umprofethi omkhulu inkosi yamtshela ukuthi uJuda wayezoba sezansi eBhabhiloni iminyaka engamashumi ayisikhombisa wathi ungamlaleli umphuphi kumprofethi kumbe noma yini esho okuphambene nalokho wabeka ijoka entanyeni yakhe futhi uAnaniya manje uAnaniya wayengumprofethi futhi akusikho lokho kuphela kodwa wayendodana umprofethi uyise wayengumprofethi futhi wenyuka ephansi kokuphefumulela wayesesusa lelo joka entanyeni yakhe wayeselephula wayesethi isho kanje inkosi eminyakeni emibili bayabuya bantu babengashaya ihlombe kulokho lokho kwakukuhle babefuna ukulalela u-Ananiya kodwa kwakuphambene nezwi kwakungahambisani nezwi niyabo ngakho ke uJeremiya wathi Ananiya amen inkosi ayivumele amazwi akho ukuba afezeke kodwa linda umzuzu asikhumbule ukuthi bekunabaprofethi phambi kwethu futhi ngenkathi umprofethi eprofetha futhi uyaziwa umprofethi waziwa uma isiprofethi sakhe sifezeka Ngibona abanye abangane abangamandiya behlezi lapha bengifunda emlandweni wabo esikhathini esithize sedlule ngezinsuku zamaKristu zasekuqaleni zamandiya futhi ayefanele alandele inyamazana ukuba aphile futhi uma kufika umprofeti phakathi kwawo futhi waprofeta futhi wawatshela ukuthi inyamazana yayikuphi uba yinduna kodwa uma iprofeti amanga lokho kwakungukuphela komgwaqo wakhe ayemsuza khona manje wayengaphi isikhathi eside awu lokho kwakuyizenzekelo ezifanayo unkulunkulu azenzayo unkulunkulu watshela ujeremiya u-ananiya ukuqamba amanga angizange ngimtshele lokho niyabo kuphambene nezwi lakhe futhi uzosuka emhlabeni phakathi nonyaka ngenyanga yesikhombisa wafa wamsusa emhlabeni manje niyabo nakuba wayephefumulelwe kodwa wakuphambene nezwi akunandaba ukuthi umshumayeli angashumayela ngomfutho kanjani ukuthi angakwenza kubukeke kahle kanjani uma kuphambene nezwi suka kukho deda kukho kucace yizwi lolo uhlelo lukankulunkulu isambulo esiphelele salokho ayeyikho lokho ayikho nalokho ayoba yikho kuyisambulo esiqhubekayo sikajesu kristu isambulo esiphelele sikajesu kristu ileli ibhayibheli noma yini embulwe ngokuphambene nayo isho ukuthi uyokwenzani lokho ayikho manje lokho kwakusezinsukwini ezedlula ningakukholwa kuzofanele kube nguJesu ofanayo niyabo nalelo yizwi manje sithola ukuthi labo bafundi bangahle kuba babekhuluma ngodaba mhlawumbe uPetru kungahle kuba wathi niyazi bengicabanga qobo lwami ukuthi ngiyamkhumbula ubaba wami ngitshela ukuthi kuyafika isiphithiphithi esikhulu ngolunye usuku babehlala njalo benezikhwifi ezincane ukuthi ziyoba khona ngaphambi kokufika kukamesiya kuyoba khona mhlawumbe omesiya bamanga bavukayo kodwa wangitshela ndodana khumbula le nto eyodwa singamajuda singabakhethiwe bakankulunkulu futhi sinomyalo ovela kubaba wethu wasezulwini ukuthi futhi siyazi ukuthi lo mesiya uyoba ngumprofeti futhi uma umprofeti aziwa kuphela uma ekhuluma nakushoyo kufezeka ngakho uzokwazi ukuthi lo ngumesiya futhi ngenkathi uPetru enyukela ebukhoneni bakhe ngesimemo mhlambe sika-Andreya umfowabo owayemzwile futhi wabona usuku ukuthi ngenkathi uJohane ememezela futhi lowo kwakunguye futhi uJohane wabona umoya weza iphimbo akekho omunye walizwayo noma walibona yena nje zonke izinkulungwane zimi lapho akukho umuntu walibonayo kodwa uJohane lathunyelwa yena uJohane wafakaze bona umoya kaNkulunkulu edla niyabo nephimbo livela ezulwini ngenkathi uPawulu weshaywa elahlwa phansi kukukhanya okwamphuphuthekisa akukho namunye wabo bonke wabona ukukhanya kwakuyikho ngempela kakhulu kuPawulu kwaze kwaphuphuthekisa amehlo akhe izazi zalandela inkanyezi evela eBabiloni kwehle njalo futhi zazigcina isikhathi ngezinkanyezi zawelela ngaphesheya kwakho konke ukuhlolisisa futhi akukho namunye wayibonayo yakhonjiswa izazi uNkulunkulu ukhetha lowo yomkhetha wenza afuna ukukwenza uNkulunkulu futhi akasoze ahamba ngokuphambana nezwi lakhe njalo nezwi lakhe manje futhi uSimoni ungahle kuba washo lokhu niyazi ngenkathi esahlokoma egwedle wela leli chibikazi futhi yena ilele kwingemuva lesikepha wathi ngenkathi nginyukele ebukhoneni bakhe futhi wathi kimi igama lakho unguSimoni futhi indodana kaJonasi lokho kwakuxazululela mina ngazike ukuthi lowo ngempela kwakungumesiya ngoba wangitshela iqiniso ngempela ele ngangiboni neze Philip, wayengahle abe nobufakazi bokuthola Nathaniel futhi wamtshela lapha ekhona engakafiki ngahle kuba bakhuluma ngosifazane emthonjeni bangahle kuba bakhuluma ngobathimewe impumputhe owathinta ingubo yakhe ukuma emayadini eyikhulu kusuka kuye mhlambe nokukhola kwakhe kuNkulunkulu kwamthinta owesifazane owathinta umphethe wengubo yakhe zonke lezi zinto zafakazisa ukuthi wayengumesiya isikhathi esikhulu kanjepho manje khona-ke bangahle kuba babexoxa ngesimo sokuziphatha kwabantu ngakuye manje zibawela echibikazi ngaso sonke isikhathi beya ngakuye abanye bathi abanye bakholwa abanye abakholwanga lokho kufana njengoba kunjalo namhlanje abanye abantu bayakukholwa qhabo ubungakwenza kunendaba yokuthi bekungaqinisekiswa kanjani ngokusobala abanye abayi kukukholwa futhi kukhona abanye babo abasemoyeni kakhulu ngangokuthi ukuncekuza kuncane kokuqala bayakuthola nabanye bangaqongwa imini nobusuku futhi abakutholi neze ake ngima umzuzu kulokhu futhi ngichaze into ethize izimbewu eziwela emhlabathini uma ziquma zikhule uma ilanga lishaya kuyo isimo somsokamo kodwa uma zingaqumi ilanga lingakhanya phezu kwazo ziyovele zisuke zibole nje okufanayo akwenzeki lutho siyaquma amagama ethu ayabizwa afaka encwadini yokuphila ewundle ngaphambi kokusekelwa kwezwe akunandaba ukuthi singabe nkolo kangakanani lokho akuhlangene ngalutho nakho ngezinye izikhathi kumelene nathi ngizize ngisekhaya nomfowethu okukahle kangaka njengomfowethu guma lapha nalaba abanye abafowethu lapha ngingizwe nje kuthi angikusho lokhu qaphelani ujesu siyazi manje ukuthi wayengumesiya futhi ngenkathi efika futhi wazibonisa yena ukuqobe engumesiya phezu kwabantu bezenkolo abafarisi abasaduzi bonke kusukela kubapristi kusukela ozalweni luka-Aroni amakhulu ephindwe kamakhulu eminyaka okhokho bokhokho 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 wabo emuva le omkhulu babengabapristi betadisha izwi betadisha abaprofethi nabaprofethi ngokusobala bakhuluma ngalokhu kodwa ngenkathi ujesu efika futhi wenza lokho babephuputheke njengelulwane nje bangabenkolo kuze kuyofika ekugcineni besimatshi benobuhlakani isihlakaniphi ngako konke ababeyikho bephambili kude ngaleya kunomunye wethu namhlanje beqeqeshiwe ezwini bakhuliswa kusukela besengumntwana futhi ngenkathi iqiniso langempela lisaphazeka ngokuvundla phambi kwabo nalokho kukhanya kwakhanya bathi lo muntu asikwazi ukukufanisa lokho ngakho ufanele kuba ngudevele ubhelizabhule unomqondo omkhulu onamandla angafunda ingqondo yabantu umfundi wengqondo besingakubiza kanjalo namhlanje abaqondanga kodwa manje bukani ngolunye usuku ngale sikari umuzi omncane wasesamariya nojesu wedlule edabula wayesehlala eceleni kodonga nowesifazane omncane odume kabi igama elibi wayenenqwaba yamadoda ayengafanele ukuba nawo futhi nangenyungu kuyokha amanzi futhi ujesu wathi kuye ngiphuzize futhi letha amanzi futhi wamtshela ukuthi babengekwenze lokho kwakungalungile kwakuyinhlamba kuye kucela wesifazane kumsamariya into enjalo futhi ngokushesha wamtshela uma bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye manje wayengakwazi wathi uma bewazi ukuthi bekungubani obekhuluma kuwe ubuyocela kimi amanzi indaba yaqhubeka umzuzwane emva kwesikhashana ujesu ethunyelwe enhla lapho emthonjeni wathi kuye hamba ulanda indoda yakhe wathi anginayo wayeselokhu ephuphuthekile nebo ngoba noma yimuphi umuntu wayengafundisa isayensi yezenkolo nebo noma angeze noma yiluphi uhlobo lwesitatimende angasho noma yini afune ukuyisho lokho kuza lokhu kungakwenzi kube ngokuqinisileyo wathi hamba ulanda indoda yakho wathi anginandoda wathi ukhuluma iqiniso ngokuba ubune isihlani naleyo ohlala nayo manje ayisiye yakho ukhuluma iqiniso Ngisizali lokho kukhali. Washaya leyo mbewane kuphila. Yasithombo sakhula. Ngokushesha umlingo ngokushesha lesi sifebe esibhaxabuliwe saphuma esihlahlelwe saphuma singesuye umphilo oqaqashiwe osifazana sempilweni embi kodwa wayembisela kwaphambili kuphileni ukuphakade futhi ngenkathi lokho kukhanya kushaya ngokushesha kwakukuqonda. Wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena manje kade singenayo yedwa iminyaka engamakhulu amane kodwa nokho siyazi ukuthi kuza uMesiya nalo Mesiya uzoba ngumprofethi futhi uzositshela lezi zinto. Yebo, wazi umuntu wamtshela ukuthi wayengeke amtshela amanga futhi wayekwazi futhi wathi nginguye okhuluma nawe. Akazange abuze omunye umbuzo kodwa emzini wayesethi uzani nibone umuntu bukani mehluko niyabo ngenkathi lokho kukhake kushaye kuphakathi kokuthi uyokhuphuthekisa noma kulethe kuphileni niyabo kuzofanele ukuphila umbhalo weBhayibheli. Manje ngathi kuba kwakukade kukhona izinto eziningi abantu ababekhulume ngazo. Abanye babo basho kanje akaze kukhulume umuntu njengalo muntu. Abanye babo bakhona bathi lo muntu ubonakala negunya, ubonakala eqinisekile impela kulokho akhuluma ngakho. Asikaze sibone umuntu ongasukuma futhi nje akhulume izinto kanjalo. Sibezwile abapriesti bekhuluma, sibezwile orabi, abapriesti nabo bonke, yonke nezifundo kanjalo njalo. Kodwa lo muntu ukhuluma ngegunya, uyakwazi ukukhuluma ngakho, akaze umuntu akhulume kanjalo. Abanye bathi ungubenza bhule. Ufanele ukuthi wakukade kungujohani umfosi emncane niyazi icabanga ngokusheshe kufanele ukuthi wakukade kunguye wathi ucabangeni nje lo owazi ukuthatha amabhesikidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wabe izinkulungwane ezinhlanu. Amen.
The one that knows the secret of the heart, he's with us.
No, wazi imfihlo enhliziyo unathi emkhunjini sinaye khona lapha bazalwane niyafakaza angahle ukuba wathi kodwa lo esicabanga ngaye ukhona lapha nathi.
That's the same thing right now. The one that we preach about.
Leyo yinto efanayo khona manje lo esikhuluma ngaye lo esikhuluma ngaye usiza ngani uNkulunkulu kaMose uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na lo esikhuluma ngaye ulapha nathi. Oh into enje pho ukucabanga ngayo.
You see, also, they were on a dangerous
futhi manje ke niyabo futhi babe sechibikazile lengozi futhi ukuzizwa uphephe kanje besahamba ngomkhumbi echibekazini elinesiphepho ukwazi ukuthi lo wayelele nabo emkhunjini. Ngaba ngophephe kanjani nje lapho izilwandle zizengezangizwa lapho zingazengezangisa kwenzi nomncunje omehluko inqobo nje uma wazi ukuthi ulele khona lapho kwenze mehluko muni na makuze makuhambe noma ngabe yina kwenzi nomncume ehluko kulapho ngiyakwazi wena uthi ngi ayibusise inkozi udokotela uthi uzobulawa umuntu avuza thala nje udumo kuNkulunkulu uhambo lusheshayo luyekhaya mhlawumbe niyabo abana ndaba ngikhuluma neqembu lodokotela ngolunyisuku wathi ngafunda incwadi yakho ngokuphilisa ngokukaNkulunkulu ngathi ngicakele wagxeka wathi qhaba unumzane ngiyavuma ukuthi uqinisile ngathi ngiyabonga dokotela sikhona wathi Voyu Branham sinokuqoshe phansi ukuthi uma sitshela umuntu onokuyizimila noma into ethize ezombulala izilonda sesilungele ukuquma noma ithwala kuya ngokuthi simosini sokuziphatha asithathayo uma betshola kuba madabutabu wathi bafa khona manjalo kodwa wathi uma bethatha isimo sokuziphatha awu ukufa kuyingxenye yokuphila nje kulungile uma ngifa wathi uyazi kucishe impela kululibazisa lolo daba.
Now I just thought, if that mental attitude taken like that, what
ngacabanga nje uma lesi simo sakuziphatha sengqondo sithathwa kanjalo siyakwenzani uma umoya ongcwele ushaya lowo muntu ongaphakathi na nakho kuyi ngambuza lokho wathi impela kunjalo uma ungagudlukela kuleyo ndawana wenyukela kulokho omunye odokotela abahlinzayo abangcono kunabo bonke nodokotela lapho usezweni liseningizimu wathi uma kunumzane Branham kungafakaziswa uma umuntu ezenyakaza engenyukela kuleyo ndawana kuze kuthi ngisho lomqondo wakho uqobo ungazi ngisho nokuthi unakho ukucabanga ukuthi unakho futhi akunaki ngisho nokukunaka wathi kuyakwenza uma engakukholwa lokho Lokho kuqinisile yabo isimo sokuziphatha kwengqondo sithathayo ngakukho siyoletha manje umqondo awuyi kukwenza kodwa uma unikeza lezo sibo sokuziphatha ngasentweni ethize nokuphila kuyo khona ke lokho kuphila kuyehla futhi kukwenze hayi isimo sakho sokuziphatha sengqondo lokho kukuletha kuphela ebukhoneni bakhe yilokho okwenzayo umqondo wakho imizwa emihlani ulungile le nqobo nje uma ingamphika uNkulunkulu kodwa uma ihamba ukuba iphika uNkulunkulu khona ke iyeke kanjalo uNkulunkulu uyayilawula lo ngumdali manje kuphepha kunje pho njengoba ngishilo sigwedla lolulwandle lunengozi sazi ukuthi ulele sikepheni ngqo
There's something them disciples was that night like we are tonight.
Kunene tize labo bafundi aye yiyo ngalobo busuku njengoba sinjalo kulobo busuku babejabulela imiphumela yomhlangano emva kwemvuselelo bezitika ngemiphumela yemvuselelo manje umfowethu groom nomfowethu lapha nabalingo omuye cishe iminyaka eyishumi nanhlane edlule sidabula kuleli dolobha futhi kwakune uzalelo hey futhi yazi ukuthi senzani namhlanje na nje sikhuluma ngakho imvuselelo isiphelile isiphelile kudala siphila ngemiphumela yayo nje silindile nalabo abafundi babenze into efanayo bethokoza bephila ngalokho bebekubonile kwenziwa mhlawumbe ngayizolo neviki ngaphambili nonyaka ngaphambili babefakaza ngakho benikeza ubufakazi obukhulu bakho Sikwazi kanjani lokho njengoba uJesu osukwini labo wayephumule phakathi kwezimvuselelo Sazi kanjani mhlawumbe uphumule manje phakathi kwezimvuselelo na ya Oh wena uthi manje awulinde umzuzu mfowethu Branham uphuma kancane emgqeni manje uJesu akadingi uphumule yebo wakwenza Bible lasho ukuthi uNkulunkulu wenza amazulu nomhlaba ngezinsuku ezisithupha futhi ngolesikhombisa waphumula impela wakwenza waphumula uJesu kathele lele sikepheni wayelele futhi ephumule Futhi mhlawumbe emva kokushikashikwa imvuselelo esanda kwedlula nje mhlawumbe uphumule manje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi ngithemba ukuthi lokho nabafundi wayethokoza ngalokho ababembone kwenza yabo futhi bazi ukuthi wayenabo Nalo uhlobo olufana nomuntu umqondo womuntu njalo ukhuluma ngakho futhi uthokoza ngalokho uNkulunkulu akwenzile futhi bayakusho azokwenza futhi benganaki lokho akwenzayo wayengalela ngempela sizofika kulokho emzuzwini embalwa yabo bayokukhohle lokho akwenzile futhi bamemeze ngakho bayokhuluma ngalokho azokwenza futhi bakhazubulise uNkulunkulu kodwa lokho akwenza khona manje abakunaki leyo nje imvelo yomuntu leyo nje indlela akwenza ngayo manje ke bese jabulela izibusiso zenhlanganyelo yabo umunye komunye futhi ho bekubala konke bekuqeda ababekubonile kwenziwa khona manjalo nako kuvuka inkathazo futhi lokho kuthi nje akube njengo sathane ukwenza lokho yabo ngo uma ninomhlangano obufakazi noma ukuthize izikhalo eziningi ngi lapha kunge kudala ngangisemhlanganweni nje ngilungiselela kubizela altar novomdala wagexezela ngqo wagubela kwiphansi lelo ffini yabo ukuhlaselwa inhliziyo futhi yonke indawo yaphazamiseka futhi ngiyakhohlwa kwakuseshawane Wisconsin ngacabanga uNkulunkulu ngingenze njani na ngabuka ngapha ngase ngibone indoda endala embonweni iphuma ngomnyango ngazi khonake ukuthi ngenze njani kunge kudala nalomxhasi omkhulu kaOral Roberts udokotela enhla lapha ePhiladelphia yini lokho na uyi ngiyalikhotha igama lakhe manje ukudokotela wamazinyo ungumxhasi omkhulu ohlelo lwakhe lothelevishini angisalicabanga igama lakhe futhi si ubathini sasinomhlangano futhi nje ngase ngilungiselela kubizela altar futhi ngaqaphela isifazane wenza ukuxakile ngempela nendodakazi yakhe yagijimela lapha yayiqala kumhlikihla ebusweni bakhe ngacabanga awu uphansi kokuquleka futhi khona manje izinyawo zakhe zaphuma zaqonda twi izandla zakhe zaya ngemuva kanje udokotela Bathini wagijimela ngale lapha ekhona wathatha kushaya komthambo wakhe wayesengasenakho wangibuka wanikile ikhanda lakhe awu ngazama kugcina umqondo wabantu babehlezi ngaphandle isixhuke esikhulu ngisisusa kukho kanjalo nje ngiqhubeke ngikhuluma futhi ngakho wathi hamba ulande uBrenham omncane lo kwakungubhili lo Bhili wambona lo wesifazane ofile wayengeza ukwenza lutho ngalokho niyabo wayengakufuni lokho awu ngathi nje lapho ngiqala ukukhuluma futhi manje udokotela Bathini njengoba nimazi ningahle nimbuze ngaqala ukukhuluma futhi ngathi manje wonke umuntu ningaxhuxhumi yibani nilokho nithule Yezinga isikhathi uma ubona idemoni lizama ukuphuma kumuntu babanga bangahloniphiyo kakhulu isixuku siba madabutabu lokho kuyinto eyiphuthu ukwenza hlalani nithule ningaxhuxhumu lapha futhi ngesikhathi ngisakukhuluma kanjalo angazi ukuthi kwaze kwenzeka kanjani kodwa ngaphendukela ngakuye ngase ngibiza igama lakhe Mary buka lapha futhi ngenkathi yenza kwathi dwe kuye uyasanga luka yabo kuyilesa sikhathi esizanyazangiswayo masinya nakho kuvuka enkathazo ngesikhathi ngqo manje ningahle nimbuze uDokotela Bathini ngalokho ngahlangana naye ngosuku olulandelayo futhi wathi vothi uBrenham wathi lowo wesifazane wayengena enhliziyo ngiyehlisele lapha esifubeni sakhe ngithatha inhliziyo yakhe entanyeni yakhe ndawo zonke wathi wayekasekho futhi manje ke babe ngumndeni ocebeke mphela futhi kwakungokokuqala ukuba aze abe semhlanganweni njalo futhi ngahamba ungenyisela endlini yakhe wasethi ngakuzwa ubize igama lami futhi angikazi ngimbone isifazane empilweni yami kodwa kwakungumoya ongcwele niyabo manje khona manje nakho kuvuka enkathazo umkhumbi uqala kungangazela amagagaza phakama futhi useyini mhlawumbe umoya wehla nje unokuputshuka okuthukuthele futhi wawubhaxabula wasuka ngqo esigcotsheni esiyiphizela Nomkhumbi wangangazela ngale namagagasi amakhulu aqonga asephonsa amanzi phakathi phezu kwesikebe lesikebe siqala ukugcwala amanzi inkathazo
All hopes of survival seem to be gone
Wonga mathebo kusinda ayebonakala engasekho nakubaba bembonile enze izinto eziningi kakhulu babekubonile kodwa ngenkathi kungena inkathazo konke kwase kukhohlakele angazi noma lokho kucishe yini nje kube udaba kulobusuku Siyakwazi sikubonile uNkulunkulu wakwenza kulemvuselelo nina befundisi niyakwazi lokho niyawabona amandla akhe awakhe ukuthi wabavusa kanjani abafileyo isitatimende sikadokotela wazisho ngaphambili izinto ezenzeka kwathi ncamashi Uphilisa abagulayo, izinkulungwane eziphindeka zinkulungwane iphilisiwe, umhlaba jikelele. Kodwa manje kusafika ukuthi lothelo lo kuncane. Bese kuthi-ke uma kugaga inkathazo, ngabe siyakukhohlwa lokho ngokushesha kukhulu na? Njengo-Israyeli nje, ngenkathi esenze zonke izinhlupheko eGibhithe, futhi wenze izinto ezinkulu azenza. Kwase kuthi-ke ngenkathi sebefika olwandle lobovu, uMose wathi ngengapopoloze kakhulu. Nizibonile izimangaliso eziyishumi, futhi nizalokhu nimngabazi uNkulunkulu na? Ngenkathi bengatholi manzi emgodini omdala okunisela, babevungama bekhononda. Lokho nje yizidalo zikabantu, bazikhohlwa zonke izimangaliso azenze. Nebo siyakwenza nathi. Sabe laba bafundi babekuthola konke ngoba isikhathi senkathazo. Manje uma sithola babengene enkathazweni ukuthi babengatholi ikhambi layo. Inqobo nje uma sithola ikhambi sibambelela kulo ngqo. Kodwa babengene enkathazweni ababengatholi ikhambi futhi besaba, bakhala, besaba ngenkathi bengenakhambi. Ngizithembise mina uQobo ukuthi ngizokhipha ibandla lapha ngelesishiyagalolunye ngo, ngakho ngingahlala kulokho isikhathi eside, kodwa ngingizaba nje kushaya izindawo eziphakeme lapho eningabona khona.
Futhi
kunenqaba enkathazo kulobu busuku esingenakhambi layo. Nginoxhaxha uhlu phansi lapha, izinkathazo zikazwelonke abakwazi ukuxazulula khambi, abazi ukuthi kwenziwa kanjani. Ama-UN izinhlangano zezizwe nakho konke lokhu ukukhuluma kuya ngokuba kubi kakhulu, ngokuba kubi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngalowo busuku eFinland, ngenkathi lowo mfanyana kade ebulewe esitaladini ngalolo suku, inedolobha inakho kubhaliwe futhi nginakho kusayiniwe uphawu lwayo. Ngibona umbono wakho iminyaka ngaphambili ngenkathi ngidabula e-Arizona lapha ngilitshela ngawo. Nomfanyana ovuswa kwabafileyo nokuthi uyobukeka injani, nonke niyakukhumbula abaningi benu. Manje kwenzeka nje ngaleyo ndlela, ngalitshela ukuthi kuyobonakala kwi-The Voice of Healing, yakwenza cishe eminyakeni emibili kamuva noma emithathu. Niyabo manje bonke baphazamiseka nakho konke lokho kuqhubeka, futhi lalikhona ikhambi. UNkulunkulu wayele khambi futhi wamphilisa umfanyana. Lobo busuku ngehla ngesitrati eKupio futhi ngenkathi senza ngomgwaqo cishe abayizithupha balaba abafana abancane abangamafinishi. Babenaleyo mpe nje nabafa abancane babengakaze bashefe. Kwakuyi babengabafanyana babefanele bafake embuthweni lawo marashiya ababulala baqeda. Futhi babehlela lapho nalena mikhulu emidala emide, imimese eyizinsabule, bebamba izixuku ngisehla kuya kulokho ababekubiza ngembesihali. Lapho abathezela khona cishe izinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu, bese-ke bebenza baphume, bese-ke bengidedela ngikhulume kwezinye izinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane. Futhi ngasemgoqeni nakho kwakukuma amasosha amarashiya, futhi ngenkathi kedlula ngesaluthi yamarashiya nezinyembezi zehle ezihlathini zawo, futhi ngenkathi kedlula badumela lawo masosha ngamafinishi futhi bawagona. Futhi noma yini eyokwenza umrashiya agone umfini noma umfini agone umrashiya, kuyoxazulula izimpi. Bedlule into exazulule izimpi, kodwa abasoze bakwazi ukuzuza ngempumelelo ikhambi ngenzuzo yempumelelo eyenziwe ngumuntu. Selivele lenziwe, umuntu wafela leyo nhloso. Ibandla linezinkathazo abangena khambi lazo, azokwenza kanjani onke ama-Methodist athole ama-Baptist ukuba abe yi-Methodist na? Ngiyamangala nje. Azokwenza kanjani onke ama-assemblies enze yonke i-oneness ibe ama-assemblies noma ama-assemblies aye ngapha nangapha na? Azokwenza kanjani onke ama-Pentecostal awine yonke i-Presbyterian namaluthela na? Futhi lizokwenza kanjani iKatolika kuba lithathe yonke into nani, yabo?
They just can't figure it out. Which one of them's going to rule?
Awakwazi nje ukufanisa. Ilona liphi lawe lizobuza, niyabo? Awazi, awanalo ikhambi. Kulungile, kodwa benazi yini? Baba ngenalo ikhambi ukuthi simisa kanjani leso siphepho. Kodwa ikhambi lalilele lapho.
Let me say this, brother, tonight in all of
our
troubles,
we still got the remedy. Futhi, kulokhu busuku, kuzo zonke izinkathazo zethu, sizalokhu sinalo ikhambi. Nanti, ngokuba uYesu, lilele khona lapha, nomoya wakhe ukhona lapha ukulibonakalisa. Ngakho, sinalo ikhambi. Kodwa sizaba kujola ezinye izinto ukuba siqale enye inhlangano lowo yithi niyabo asikwazi ukunqoba sekuvele kunqotshiwe siyehluleka nje kuhamba ngendlela esinqotshelwe ngayo. Kodwa bakhathazeka uma bezoba nenkonzo yokuphilisa ezansi kwaguma awo. Niyazi kukhona into ethize ngalabo bantu engingayithandi bangabagingqiki abangcwele. Angiye ezansi lapho. Awu nakho lapho khona niyabo. Yilokho-ke kungaleyo ndlela-ke nje niyabo. Ya kuyi kodwa uKristu uyilelo kambi uyinto engingalenza. Bafundi bakhe namuhla bangena enqabweni enkathazo futhi abalazi ikhambi kunjalo. Futhi ake ngisho lokhu, izikhathi eziningi abangcwele bakhe abaligugu bangena enkathazweni nabo, inkathazo yangokomzimba, kodwa lapha sinekhambi. Amen, sinaso eselapho. Ngicabanga ngowesifazane ohlezi lapha enenkathazo yamaphaphu, bese kuthi-ke lo moya mpilo i-oksijini ngimuze ephefumulela kuyo. Ngiyacabanga ukuthi ilala kanjani ebusuku leyo nto bandla. Ngicabanga izindleko lo.
Sister, there, I know the remedy.
Lewe tulapo, ngiyalazi ikhambi lilapha, awudingi ukuba wenze lokho, kodwa uzodingeka ulisebenzise, uyabo? Manje, abafundi bangena enkathazweni yangokomzimba, inkathazo odokotela angenalo ikhambi. Njengalabo bafundi nje babenenkathazo babengabafundi futhi babenenkathazo abaqondisi bemikhumbi ababangena kuye lapha akekho owayengaye lapha kodwa ikhambi lalilele khona lapho. Futhi ungahle ube nenkathazo kulobu busuku udokotela angeye lapha kodwa sinaye khona lapha manje njengoba babenaye ukhona lapha kunjalo. Thina njengalabo bantu sikhohliwe ukuthi ubani osemkhunjini. Akusilo nje ibandla, akusiyo nje imigomo esihamba ngayo kodwa ngumdalo wamazulu lomhlaba. Angahle kuba uphumule khona manje evuseleni wathumele yodwa. Angahle kuba uphumule waye nenye eyayimhlalele ngosuku olulandelayo uhlanya lwaluzofanele luphiliswe. Kodwa ngaleyo nkathi wayephumule nenkathazo yangena futhi wayelele ephumule. Kodwa bakhohlwa ukuthi kwakungubani niyabo esiyaluyalwini. Awu ngiyazi kodwa donsa kuleso sikwele sibona. Andrea ngenisa kakhulu kuleso sikwele sizokwenzenjani na niyabo. Nakho-ke nixokwa yini nonke na? Udokotela washo lokho, udokotela washo lokho. Awu mhlawumbe wakusho, mhlawumbe indoda eqinisile yilokho akushoyo. Kodwa kuthini lokhu na? Leyo yinto elandelayo niyabo. Futhi enye into emva kokuba sebemazi ingandlela abenza ngayo babefanele bazi ukuthi umuntu owayekwazi ukusho imicabango umuntu eyayicabanga futhi azi ukuphela kusukela ekuqaleni azi ukuthi kwakuzokwenzeka noma kanjani. Amen. Manje ningakwenzi ningakugeji lokhu wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka. Ngingabaza kakhulu impela ukuthi wayelele kodwa wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka. WayenguNkulunkulu noNkulunkulu ngongena siphelo ngakho wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka futhi wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka nini futhi kwenzeka kuphela ukuvivinya ukukholwa kwabo akashoko njalo kamuva na futhi ingakho ligule kulobu busuku mhlawumbe ingakho kukhona ukuthi ilothelo lokho emvuselele kubona ukuthi nizokwenza njani ngalokho enikubone kwenziwe ngabe nizokucosha nenze enye inhlangano yakho na uNkulunkulu owakhulukela enkundleni ngenkathi lo dade wethu ohlezi lapha bamletha emkeni ezansi lapha kulelo lincane ibandla lasemexico ngalolo suku umdlavuza enhlizweni
Doctor has the x-ray. Her husband's sitting there.
Udokotela wakhe une x-ray. Umyeni wakhe uhleli lapho. Bathi kunosifazana ofile emqeni. Ngathi mletheni ngangiqinise kugile ukuthi wayelapho. Udadewethu Wardrobe, lokho sekuyisikhathi eside sedlule. Iminyaka eyishumi nesithupha niyabo. Vele mdlavuza. Khumbulani, lo uNkulunkulu ofanayo sasemkhunjini. Ningaxakeki. Kune bufakazi obebungaphendula iPhoenix iMaricopa Valley noma yize likumbuqeke obubodwa emashumini ezinkulungwane usekhona lapha kodwa sithola konke ukuxakeka niyabo njengoba benza oh hey doza kunilethi sikwedlo sizokwenza njani ukulandelana manje ningacabangi ngalokho inqobo nje uma esemkhunjini khohlwani yikho ngempela Manje wakwenza kuphela kuvivinya ukukhola kwabo futhi awusitsheli yini umbhalo wethu ukuthi lezi zivivinyo zibekwa phezu kwethu futhi ziyigugu kakhulu kithi kunegolide na asicabangi kanjalo kodwa iBhayibheli liqinisile ngathini nje uJobe ejabulela ukuphihlika kwamathumba nazo zonke lezi zinto zingasekho elahlekelwa yiwo wonke umcebo wakhe nabantwana bakhe naye yonke into na Kungelula kakhulu kodwa uNkulunkulu wayefakazise kuSathane ukuthi wayenomunye umuntu ayengabeka ithemba kuye mhlawumbe uzama kwenza into efanayo edabeni lwakho nani nonke wo bazokushiya bazohoqhabo uJobe babengena kumenza uJobe enze lokho qhabo mnumzane niyabo uzama kuphela ukubafalekazisa kumbulana emizuzwini embala wathi ho nina bokukhola uncane beningeqonde yini mayelana nokuhlephula isinkwa futhi ngondle izinkulungwane ezinhlanu na nazi yini ngikuJehova ofanayo wabodle iminyaka engamashumi amane phandle lapho ehlane kohavini ezulwini ngenkathi ngikuthulula njalo ebusuku na nesabali pho nazi yini ukuthi ngomisa landlela ubomvu ngolungisuku na nazi yini ngavula gembeqe umhlaba futhi kagwinya ngakholwayo na kunisoku ngalinganisa umhlaba ngase ngikhwifa phandle emkhathini ngaleya futhi usemkhunjini manje lokho akusikho kuyintsumantsumane lelo yiqiniso yebo uyafana manje uzama ukusivivinge futhi yabone lapho esizoma khona noma cha asuse imvuselelo bese qala impikiswano ebandleni kubona nje ukuthi nizokwenze njani adedele usathane phakathi kwenu phakathi abone ukuthi nizoma kanjani amtedela nishaye ngelethize abone ukuthi hlobo luni lokuma nizoluthatha uJobe wathi noma ngibulala nokho ngiyomethemba amen Amen lokho ke Shadrach Meshach and Abednego bathi uNkulunkulu wethu namandla ukusikhulula kulomlilo kodwa nokho asiyeki impela kodwa asithela konke ukuxakeka niyazi njengoba benza abafundi ba singumuntu njengoba babe yibo nje futhi wayefakazisile ukuthi wayekubani futhi manje ke noma kunjalo emva kokuba esefakazisile ukuthi uNkulunkulu okudaliweyo wayekumdali wakwenza kanjani yena na awu ngitshela ukuthi wadedelani ukupheka lezi zinkwa nokupheka lezi zinhlanzi
he not only created the fish but he cooked the fish the same time
akadalanga izinhlanzi kuphela kodwa wazipheka izinhlanzi ngesikhathi esifanayo lelo iqiniso yavelaphi leyo mani kuphuma ezulwini ukudla kwangempela okwagcina abantu bephilile iminyaka engamashumi amane na sinkwa sehla zivela ezulwini wasitshelaphi na Ayitola abi noma kwababa leyo nyama nezingwa ubodlo elijana buhlakani begwababa ukupheka inyama ethize futhi abulala inkomazi futhi ayihlahlele futhi ayibheke futhi yenze iziteke futhi yayibeke phezu kwesinkwa futhi yakubhake futhi yakulethe kuElijah uNkulunkulu asikukholwa khona ke singaba ngakholwayo yiloko kuphela sifanele sikholwe Lokho kwenze uAbraham wabiza noma yini phambene nakho sengathi kuzange ngisho kwenzeke kulendaba ukuthi wayesegubhe kangakanani noma kangakanani wavele waqhubeka nokudumisa uNkulunkulu nje ngezithembiso waqhubeka naso manje wakufakazisa yikho ngezwi lakhe ngezibonakaliso zaqinisekiswa wathi uma ngingeli imisebenzi lotshe ngami khona-ke ningangikholwe yebo manje lapho kubaba kanjalo-ke ngithemba ukuthi nithole ukucabanga ngokujule ngempela lapha yebo njalo bhekisisani lelozwi yilokho yilokho usathane ahlasela ngakho u-eva ensimini yase-edeni futhi wamzindlisa ngakho ngemizindlu kodwa ngenkathi ebuya futhi wahlasela ukristu waphosa izinto zabuyela ngqo kuye futhi wathi uma indodana kankulunkulu manje ngithanda ukubona isimangaliso uyazi angikazi ngisibone sisodwa ngithanda uphendule lawa ulambile yenza la matshe abeyisinga wathi kulotshiwe wohe nakho lapho khona phezu kwesiqongo sethebeli kulotshiwe phezu kwentaba ephakeme kulotshiwe wahlala nalelozi ngqo wayesebeka umfo omdala endaweni ngqo lapho ayengowakhona manje wathi kulabo bafo ababengamkholwa ababecabanga ukuthi wayeyisangoma noma uhlobo oluthize lukaBhelizebhuli udevele phansi kokukhonza imimoya yabangasekho ukuthi wayazi imicabango yezinhliziyo zabantu nezinto bezama ukwenze lokho wathi ubani kini ongangilahla ngesono na wathi futhi uma ningangikholwa wathi selani imibhalo ngokuba kuyo nithi ninokuphila okuphakade futhi yinto yiyo efakaza ngami iyinto eyenza inkonzo yami ibe yiloko eyikho niyabona ukuthi ngichaza ukuthini yiyo efakaza ngami nebo ebhekisela kuphi na emuva ngqo emibhalweni futhi yiyo efakaza ngami yenitshela ukuthi ngingubani amen uduma uNkulunkulu imibhalo uyakutshela noma uyikholwa noma cha imibhalo uyakutshela ukuthi ungumqedo noma cha umazi kanjalo umuntu ngoba ufakazi bakhe hhayi akushoyo ngalokhu kodwa ukuthi uma kanjani emqeni nombhalo qiniso ukwazi kanjalo-ke ujesu wamema ukuba bakwenze uma ngingahlangabezananga nazo zonke izimfanelo zikamesiya khona-ke ngitsheleni lapho engikugeje khona hohe lokho kudla kunjalo na ngitsheleni lapho engikugeje khona uma ngingahlangabezananga nemfanelo uma ngenze khona impela imibhalo ethi ngiyokwenza womkhristu kuba besingazimisa emqeni phakathi lapho senze lokho umbhalo othi umkhristu ufanele akwenze abefanele bazi ukuthi wayengunkulunkulu okudaliweyo futhi wayenguye impela owadala amanzi nomoya babefanele bakwazi lokho futhi uma babazi ukuthi wayeyilokho ngabe baqondanga yini ukuthi lokho okudaliweyo komdalo kwakuyafanele kulalela izwi lakhe wohe uma kudala na ubani omkhulu kunakho konke okudaliweyo noma umdali na njengoba ujesu athi ubani omkhulu kunabo bonke lowo othunyiwe noma yilowo omthumile na yen yabo yimuba omkhulu kunabo bonke okudaliweyo noma umdali na umdali futhi babonile futhi wafakazisa ukuthi wayeyilowo mdali bese kuthi-ke uma wayeyileyo mdali wayekwazi okudaliweyo kwakhe kwakungemlalela na
that he created our bodies.
Azikumbule futhi ukuthi wadala imizimba yethu. Imizimba yethu ayikulalela kuyala kwakhe na. Uphimise lowo mdlavuza usho emzimbeni futhi usuke uhambe. Thatha lelozi nje bese ulitshala phakathi lapha bese ubona ukuthi kwenzekani impela yebo mnumzane imizimba yethu uzofanele ulalele kuyela kwakhe uthi ungumkhristu ngiyakukholwa kuye uyakholwa uphumule kukuphi na ngolunye usuku uyavuza imizimba yethu emva kokububa ngokoqobo izibhubhenya Ungakukhola lokho uyelala pho endlini ekhonzela nawe yabo uma kungekho kuvuka ngabe thina sisibo yini phakathi kwabantu abanokuhawukelwa kakhulu na
But his word of promise.
Kodwa izwi lakhe lesithembiso. Okholwa yimi noma wayefile nokuphila. Amen. Ngikuvuka lokuphila. Amen. Wole nyama ya maphuza igazi labo nokuphila okuphakade futhi ngiyakumvusa izinsuku zokugcina ngani na umzimba imilotha imilotha entabamlilo esenziwe ngayo ilandela kuyela kwakhe ngoba ngumdali wawo Uphile kuphakathi kwethu akusiko kuphela ukuphila obunokudala kodwa kuyingxenye kuphila kwakho uqobo ingalesi sizathu sinegunya lokukhuluma kudevele ngoba ngokuphila okunokudala kukaNkulunkulu uqobo uma ugcotshiwe ngokuyikho hayi wena kusiko okhulumayo kodwa ubaba ohlala kuwo uyabo ningacabanga ukuthi niyothini ngoba kuyenezelwa ngalesa sikhathi Qhubekani nje hlalani nako oh ngiyakuthanda lokho
After the disciples found themselves at the end of their road
Emva kokuba bafundi sebezithole sebese kuphelela kwendlela yabo kufanele ukuthi kwasa kwabanye babo ukuthi wayesalokhe nabo Emva kokuba befika kuphelela kwendlela kufanele ukuthi kwase komunye umuntu awu lapha empeleni besilapha sinikeza lobu bufakazi nango elele lapho niyabo usathe nje ukuphumula phakathi kwezimvuselelo futhi lapha siyaqhobisana futhi siyagajazeka futhi sonke sikhathazekile futhi simatabtabo futhi singabaza futhi sesaba yonke enye into nomntali ulele khona lapha esikepheni ho hey Oh Nkulunkulu makuze kwabanye bethu futhi makufezeke Nkosi ukuthi kungaza kithi Lokhu yena Nkulunkulu impela wakuthatha wakwehlukanisa likunyoko yena impela Nkulunkulu okupha umoya ongcwele uNkulunkulu impela nje kakhulu khona manje njengoba wayinjalo ngenkathi ngenkathi yekubo umoya ongcwele Usendele impela nje kuwe njengoba wayenjalo ngalo kanye impela nje lifanele likhumbule uhlala njalo lapho njalo kunjalo Waza kwabanye babo ukuthi umdali wayenabe esikepeni Ngiyamangala kulo busuku uma abantu abagulayo lokhu ngizokhuluma kwabagulayo emzuzweni uma kungasa kini ukuthi yena impela uNkulunkulu lethembele kuyo umtshelo wamazulu nomhlaba owenza umzimba wenu khona lapha Ngikunu nje kulo busuku njengoba wayeloke njalo uNkulunkulu angeke athola noma yikupho okuncane futhi ebe ezaloke uNkulunkulu inqobo nje uma enguNkulunkulu wena uthi iqinisa lelo mfowethu Branham na ngumbhalo ona amaHebheru ishumi nantathu isishiyagalombili uJesu Kristu uyena izolo namuhla laphakade ya nguyena
So what ought to be our prayer?
Isifanele sibe yini sicelo sethu kulobo busuku mfowethu Gruma mfowethu Noelna siyini sicelo sethu Vusa uJesu uma kukhona inkathazo ezungezilo asimlethe enkundleni Amen Vusa uJesu ngokuba sinaye nathi unathi impela unathi ngokufana nje njengoba wayeloke khona Mabonile nje umbhalo wezi lokho uNkulunkulu akukhuluma ngaye kwaqinisekiswa nguye ngakho sibenjalo nathi Yazi ngosuku lwePentecost uPetro ephefumulelwe ngumoya ongcwele wasukuma lapho futhi abantu bonke wayehleka ehlekisa ngaleyo mbijane encane amaJuda phandle labo engingiza futhi ephimisa futhi egxaza manje futhi enzisa kwesigejane sabantu abadakiwe nalabo bantu abakhulu bezenkolo bemilabo bethi ngani laba bantu bagcwele iwayini elisha noPetro wasukuma futhi ahlabeka enhliziyweni yabo ngenkathi beza leyo ntshumayelo umshumayelo ayishumelayo wale ndlala ngempela ivangeli wathi madoda aseJudiya nani nakhile eJerusalema makwazeke lokhu kini futhi nilalele amazwi ami laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu lokhu leli kuseyihora lesithathe mina kodwa lokhu mhlambe qabo lokhu yilokho kwakhulunywa ngumprofeti uJoel kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthulela umoya wami phezu kwayo yonke inyama phezu kwamadodana ami nezincekukazi zami nezincekukazi ezizisebenzi ngiyakuthulela umoya wami ngiyakukhombisa izimanga ezulwini phezulu nomlilo nomuzi naya phezu kwezincebu zami ezizisebenzi futhi ziyakuprofetha nabadala benu bayakuphupha amaphupho ngezinsizwa zenu ziyakubona imibono kunjalo na base bathi singenza njani na singakutshela kanjani lokhu na wathi phendukani lowo nalowo wabhaphathiza egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwemukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele futhi siyatshela ngabantu ukuthi lokho kwakuqede kodwa bona lokho uma ubuzoba lapho lokho bekuzokuqeda kodwa aqhubeka akusho ngoba isithembiso ngesede sabantwana bethu labo kude ngisho bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza ebusweni bezwe namahlelo abantayo siyafakazisa ukuthi lelo iqiniso amen uma leyo ngcenye yezu iqinisile konke okwalo kuqinisile ya babe ubonile umbhalo uqinisekiswa nguye siwubonile nathi wayengelikhuni ukumbizela enkundleni yomnyakazo kulula kabi ukumbiza
Watch him when he comes on action.
Bekisise uma eze eminyakazweni. Nokho yilokho engikuthandayo ukumbona uma eze sixhukwini sabantu. Mbekisiseni bathi inkosi siyaphupha. Wacikica amehlo akhe wathi nina bokukholwa kuncane. Ningabazeleni na nikubonanga yini konke engikwenzile na ngabe umbhalo ufakazelwanga yini yimi na yonke imibhalo yakhomba kimi futhi nishilo sonke isikhathi bendingikhole yebo nkosi siyakukhola sizokwenza lokho noma okunye futhi uma kuqubuka inkathazo encane khona ke nisuka nihambe lo akusithi namhlanje na impela yini kunjalo ya nithele ngikholiwe kodwa nikwenza kangani na nikungabazeleni na Wozifazana wathi kimi ngesinye isikhathi esithize sedlule ngingahle ngibe nere washa lokho lapha ngesinye isikhathi kuzothela ukukuphinda wayeyisayense yamaKristu wayesethi futhi Branham ngiyazithokozela iziphawulo zakho zisho ngomphalo kodwa wathi kunephutha elilodwa nje onalo ngathi ngiyabonga elilodwa nje ngathi ngithole umusa ngempela ebusweni bakho wayesethi leli phutha lingukuthi ukuthi uqhosha kakhulu ngoJesu ngathi ngathi uma lelo kuyilona phutha kuphela nginalo ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzwa ukuthi nginephutha elilodwa kuphela uma ngifika lapho futhi uma kuyilela kuphela elilodwa ngiqinisekile ngizongena ngathi ukuba benginezilimi ezizinkulungwane ezishumi bengingeqhoshe ngaye ngokwanele akunendaba ukuthi bengingathini bengingeqhoshe ngaye ngokwanele wathi kodwa mfoti Branham umenza ongone bunkulunkulu umenza uNkulunkulu ngathi wayenguye futhi unguye futhi uma wayengesuye wayengumkhohlisi omkhulu kuthi abo bonke izwe selilake laba nabo kunjalo Wathi ngathi ukhole lokho na wathi mnumzana Bram ngiyakhola wayenguthisha wayesethi ngiyakhola wayengumprofeti kodwa wayengumprofeti osobala nje njengabo bonke abanye ngathi uphaphalaza kakhulu wathi ngizokufakazisa kuwe ngathi kanjani Wathi emibhalweni ngenkathi uLazaro uJohane ongcwele isahluko sashunaye ngenkathi uLazareva iBhayibheli lasho ukuthi uJesu wakhala izinyembezi futhi wathi wayengaba kanjani ngonobuNkulunkulu futhi akhala izinyembezi na ngathi leyo kwakuyingxenye yomuntu ikhala izinyembezi lowo kwakungumuntu ingxenye yomuntu ofayo yayingaphakathi lo kwakunguNkulunkulu ekuye wathi ha umpeto ngathi ifuna ukukubuza ukuthize ngathi lobo busuku emkhunjini wayengumuntu ecambalele lapho elele lele iqiniso wayelele futhi egathele njengomuntu kodwa ngenkathi ekwazi ukubeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudonsa useyile yalezo zikebe futhi ethi thula uthi du nemimoya namagagazi bamlalele angahle kuba wayengumuntu ekhala kodwa ngenkathi ethi Lazaro phuma nomuntu wayesenezinsuku ezine efile uza kukho wayengumuni ngenkathi ehle entabeni elambele azokudla wabuke esehlahleni kodwa ngenkathi ethatha amabhesikili amahlanu namabili wapha izinkulungwane ezinhlanu lowo kwakungumdali unjalo impela emnyakazweni uNkulunkulu wesemnyakazweni wo ngiyakuthanda lokho hhayi isithixo sithize hhayi umcabango othize oyinsumansumane ubuhlikihle isithombe esibaziyo ngetshe hhayi isixhobo esithize sophawu lwesizwe olwazi uswayo ngabo bonke baleso sizwe kodwa owangempela uNkulunkulu ophilayo esemnyakazweni amen amen hhayi into ethize eyikhona yinto ethize khona ma
Sounds silly to the world.
Kuzokala kungubuthuthu ezweni kodwa ho kunomusa kanjani kongcwele okukholwayo kumangalisa kanjani impela kuyele izolo namuhla naphakade.
You know
Niyazi wayengilo mprofeti futhi noko wayengumprofeti wayengunkulunkulu umprofeti yabo ngoba abaprofeti kwakuyizwi iBhayibheli lathi izwi leze umprofeti futhi inqobo nje uma umprofeti wayekhuluma izwi ukuthi yena noNkulunkulu wa umuntu wayengazi ukuthi wayenzani wayekhuluma izwi likaNkulunkulu nje yabo engazi ukuthi wayenzani wayeprofeti phansi kokuphefumulelo yabo manje ke kwakungesilo izwi lomuntu kwakunguNkulunkulu ekhuluma ngezindebe manje uNkulunkulu wakhetha ukusebenzisa umuntu nje wayengakhetha ukusebenzisa ilanga ukuba lishumayele ivangeli wayengakhetha ukusebenzisa umoya ovunguzayo ukushumayela ivangeli wayengakhetha izinkanyezi wayengakhetha noma yini ayifune kuyikhetha kodwa wakhetha umuntu futhi umuntu mumbe uzokwenza kunjalo umuntu mumbe uma nje ubengake azazitholele umuntu umuntu oyedwa abengamthola esandleni sakhe uyokwenza ubenesikhathi esinzima impela ethola umuntu oyedwa Ngicabanga ngoSamson wathola umuntu owayenenqwaba yamandla noSamson wanikela amandla akhe kuNkulunkulu kodwa akanikelanga ngenhliziyo yakhe wanikela leyo kuDelilah yabo uNkulunkulu uvune inhliziyo yakho amandla umphefumulo umzimba inqondo konke nako yiyona ndlela kuphela angakusebenzisa ngayo usebenzisa umuntu wonke yebo yiloko uJesu ayeyiko kuye kwakuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba sinakho ngokwesilinganiso ngoba ngenkathi leyo nsika yomlilo yehle ePentecoste niyaqaphela iBhayibheli lathi izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwabo kwakuyini na leyo nsika yomlilo izehlukanisa yena uqobo futhi ezaba yena uqobo phakathi kwabantu bakhe into enomusa kangaka pho niyabo uNkulunkulu ekuwe na niyabo uNkulunkulu kubantu bakhe manje qaphelani umunye uthi manje ebandleni kulobu busuku ubengasho lokhu abantu namhlanje uma ubungathi ukuba kuphela besazi ukuthi ulapha nathi ngabe ikhona enye indlela na niyabo babengambuka manje lalelisisani manje singakawubiza umuntu omkhuleko babengambuka bese bathi nanga lele skepheni manje lapho manje ukuba kuphela besinenye indlela ukwenza into efana naleyo ukuba nje besingambuka ndawo besingathi nanga khona lapho
but he is that close
manje kodwa uzondele kangaka uzondele ngisho naka kukhulu ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekuphelele kweza kunjalo na usondele kakhulu kunoma wayenjalo kubo ngoba babefanele bahambe bawele indawo eyisicaba yesikebe futhi emuva ngemuva futhi bamvuze awudingi ukwenza lokho. Oh, ngizizwa ngigcwala ukholo khona manje. Ngiqala nje ukuzizwa ngikahle ngempela khona manje. Oh. Amahebheru ishumi nantathu isishiyagalombili ukuthi uyena ezolo namuhla naphakade futhi washo futhi bekani nginani njalo ngisho nasekupheleleni isikhathi sokudwa ngishumayele ngakho izolo ebusuku ngesikhathi sokudwa ngiyobe ngisalokhu ngilapho futhi angisoze nganiyeka akunandaba ukuthi isikebhe senzani ukuthi kungqangazela nokuphenduphenduka zikwenza kangakanani kumbe noma yini okunye ngiyoba nani ngibe nani kuze kube sesikhathini sokuphela nginganiyeki neze. Wena uthi lokhu kungaba kanjani futhi Branham na
St. John the 14th chapter 12th verse
ujohane ongcwele eshumi nambili isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili wathi uye kufakazisa lebo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza. Wena uthi ngifisa sengingathi ubungafakazisa futhi ungikhombisa ukuthi nje unjengoba wayelokhu enjalo uma ubungakufakazisa kimi awu nakhu lapho aphosa khona inselelo ubufakazi okholwa yimi izinto engizenzayo.
Ngamanye amazwi
wena uyoba ngumesiya omncane okamesiya kunjalo impela ngokuba uma kuphila kwakhe kuba kuwe akusiwe nguye yabo futhi umiselwe ukuqhuba umsebenzi wakhe. Okholwa yimi ngizofakazisa ukuthi ngikumesiya nalowo okholwa yimi uyokwenza into efanayo manje lokho angeqamba amanga futhi abe yilokho elicabanga ukuthi uyikho nengaziyo ukuthi uyikho futhi niyakukholwa ukuthi uyikho nani niyabo. Niyazi ukuthi wenzani na ulapho kulobu busuku ulindele ukufakazela kunjalo niyazi ukuthi bezifanele sazeni na bezifanele senze njengoba benza sivuse uJesu kithi sivuse uJesu ezimpilweni zethu uqobo. Unkulunkulu owokhela imiphefumulo yethu ngomoya ongcwele unkulunkulu othathela amehlo amaphuphuthekile wawavula nge unkulunkulu owangivusa ngasuka embhedeni okufa unkulunkulu wengibona ebuyisa abafileyo emva kokuba sebefe amahora udokotela wamemezela ufile futhi ubhale isitatimende kukho izikhathi ezinhlanu ezehlukene. Mvuseni lo uNkulunkulu, mvuseni. Bezifanele simbize uJesu futhi simvuze, futhi simbizele kundleni, sinokumdinga yebo mnumzane. Manje ke mbizeni ukuba qinise izilake, uma simvusa simshukumise, kithi kuze kuthi konke ungabaza kwethu uqobo nenxaki sokwedlula. Manje mbizeni futhi nje inkosi wethembise sikashana neza ngeke lisakubona futhi angisuye wezwe wakhuleka ukuthi angikuba wezwe futhi angisuye wezwe ngingowakho futhi wathi izwe ngeke lisangibona noko ningibona nini ehe uyongibona inkosi ngifuna ukukuphazamisa ngifuna ukukuvusa ebuthongweni emzimbeni wami uqobo le inhliziyo yami uqobelele ngalama qiniso nivuse uJesu woza kimi khona ke ukungabaza nokwesaba kuzonqabuka zonke izinhlaki nokukhathazeka ngokuthi wo udokotela washo lokhu nokuthi uzokwenza lokhu futhi angazi ukuthi ngizokwenza njani ngingi kuzonqamuka konke njengoba unguNkulunkulu uyakukhuluma futhi yonke enye into eyithule du. Manje besingaqhubeka nokukhuluma ngamanye amakhasi amaningana amayoshi kodwa ake ngilibuze ukuthize manje ngoba sekucishe impela ukuthi akube imizuzu eyishumi kushayele sishiyagalolunye kuzobala lokho ngabahora amabili ngaphambi kwesikhathi kunayizolo ebusuku niyazi futhi kodwa wabukani ake ngisho lokho kuma khona manje futhi ngingakuqeda lokho ngesinye isikhathi esithize uNkulunkulu ngehluleka na kanjalo nezwi lakhe lingehluleke ngoba uyizwi lakhe ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sesikashayana neza lisaye kungibona noko ngiyibona nina ukuba ngifuthi ungiyisabizwana sobuntu Yeba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kokupheleliza ukuphela kwesikhathi esikhathini sokuphela ngiyoba lapho kukhanye kuyobe kukhanye ngesikhathi sokuphela kuyele izolo namuhla laphakade Hebrews 13:9 shekelombili kulotshiwe ngiyakukhole lokho na Hebrews 13:9 shekelombili kulotshiwe ngakho uma kulotshiwe manje makwenziwe amen ningesabi ukubeka izwi lakhe kuvivinyweni lilapho ulapha into yokuphela lidinga ukuba niyenze ngokumvusa Ni siphefumula okuninga kakhulu komoya ungahluziwe okuninga kakhulu okusibangela ukuba sizame ukukhumbula ngenye into ethize bese siphendukele kutheni ikhathele ngikhandleke kakhulu ngikubonile lokhu kwenza ukhombelani kokunye kubhidlika na ngizokuyisa wathi ngiyamaza omunye umuntu wathemba uNkulunkulu futhi wafa ngazo izigidi ngesikhathi esifanayo zafa phansi kokunakekela kukadokotela niyabo impela impela uma udokotela enze konke angakwenza anila lutho olunye kodwa kwethemba uNkulunkulu futhi uma nizokukholwa manje ngeke nje wathi awu ngizomethemba lokho akusiko lokho ngokuthi kwenze ngempela lokho akusiko uzofanele umphazamise uzokwazi ukumbona ngene ngeke emphazamise yini imikhuleko yethu na ngemvuse yini imikhuleko yethu kuphumuleni kwakhe imlethe enkundleni na Bakwenza bakhala Nkosi siyapupha futhi wangena enkundleni manje singenza into efanayo manje niyakukhole lokho na manje ke asikhuleke Oh Nkosi lemcaba ngomncane lula vusana uJesu Nkosi si asiwusebenzisanga umoya wakhe nokukholwa kwakhe kade kakhulu sekuze nje kuyolala njengoba kokunjalo emiphefumulweni yethu Asizinyaziswe kulo busuku asizivuse thina buthongweni bese sisusa kulala kwethu uqobo kithi ukuze sikwazi ukubona ukuthi usese sikepheni Oh Nkosi namhlanje ngizame kuyekazisa umphefumulo wami ngazile ukuthi bengifanele ngime phambi kweqembe elincane labantu phezulu lapha kulobu busuku futhi ngiyazi ngiyakazisa Nkosi Jesu vuka phuma ngikiphele izwi lakho phambi kwabantu lilethwe kuvuvinyeni Fakazisa kulezi zethameli kulobu busuku Nkosi ukuthi usaphila ukuthi uselapha nathi amazwi akho aqinisile nginani njalo kuze kube sekupheleni kezwe unguyena izulu namuhla naphakade usesemkhunjini Nkosi umkhumbi omdala wasesiyoli osithwele siwele olwandle oluzanyazanyiswayo futhi uma udevele shwiba isiphepho sehlele phezu kwethu kwenze mehluko munyu inqobo nje uma esemkhunjini na Ibanathi manje baba futhi kwangathi ungahamba ungene ngqo ezinhlizweni zabantu kulo busuku kwangathi ungahamba ungene enhlizweni yami umphefumulo umzimba inqonda mehle izindebe futhi ivumela lokhu kuzinikela kwami uqobo kube ngokuqinisa kwezwi lakho ukuthi wethembise kuJohane ngcwele weshumnane eshumnambili okholwa yimi nisebenze ngiyenzayo mina nani niyakuyenza manje ke kwangathi kungenzeka kuye ezithamelini ukuze zikukholwe ngalendlela kuseyisikashane izwe lingabe lisangibona nokho niyakungibona nina futhi uma sihlezi kulendawo yasezulwini kulobu busuku kuKristu Jesu sibonakalise Nkosi izithembiso sakho amazwi akho awayikwehluleka futhi manje ke kusobala khona ke makube phezu kwezisekelo zokukholwa kwabantu ukuthi bangakwemukela ke yiloko kuphele singakwenza ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzothola inkazimulo kuqobo nginikele lezi zithamelo umlayezo imbewu ehlanyeliwe kwangathi umoya ongcwele ungangena ukukhanye ukukhanya kwawo njengoba ngishilo ngembewu yalowo wesifazane omncane waseSamaria kwangathi ngokushesha ukuthi nje kukhanya kungabaneka kwangathi ikholwa ingakubona kwangathi wesimiso ogulayo angakubona wesifazane ogulayo umfana noma intombazane nalabo bafisela ba kwangathi bangakubona ngokusheshsha futhi baphilizwe egameni lika Jesu amen.
Do you believe now?
Now Senyakhola manje na manje ngiyakhola makhadi mkhule kona awu ngizozama ngingaletha kuphela nje ambala ngesikhathi ngakho asiqale kube nyusa abanye abantu kuba sibakhulekele futhi manje ngiyazi kuminyene ngempela hlalani thule nje bafowethu abange befundisi ngizokweseka khona phezulu lapha ngikwencike thathani ndawo yenu yenu lapha kulungile
don't doubt
manje ningangabazi kholwani nizokwenza lokho na konke kungenzeka kwabakholwayo kunjalo konke kungenzeka kwabakholwayo kunjalo manje nifanele likholwe nifanele likholwe ukuthi izwi likaNkulunkulu liqiniso kulungile manje asi bangake singabasi kumisa lapha ngesikhathi cishe abayisishiya galombili ishumi na kulungile asiqale kwelokuqala futhi sithole lokuqala kuyacishe eshumini noma ishumi nanhlanu u A elokuqala kuya eshumini nanhlanu ubani nekhadi lomkhuleko u A elokuqala na ngiyabona kunababili oyispanish nendiya lapha kulobu busuku ngahle bengakwazi ukukubona kulungile nakho kuzo isifazane yedwa khona ngapha
number 2 right here
Elizabeth na khona lapha he uphumele khona lapha ya khona lapha kulungile lesibili isithathu elesithathu na kulungile khona ngapha uma uthanda lesine isihlanu isithupha isikhombisa isishiyagalombili na umunye akathathu ufanyana lapho ukuze akatholi ukunyatheleka isishiyagalombili isishiyagalolunye ishumi manje cishe ishumi kulungile siyabona ukuthi singaba kanjani ukuthi si angazi ngingahle ngibe nabaningi kakhulu manje kulungile ishumi lokho kulungile mabashaye umuqe khona kanjalo lokho kuhle
how many believes now with all your heart Now,
bangako kholayo manje ngayo yonke inhliziyo yakho na manje asinabo abaningi kakhulu lapha ishumi ishumi nanye ishumi nambili ishumi nantathu ishumi nane ishumi nanhlanu kulungile
Now,
manje wonke umuntu ngifuna nihloniphe ngokuzithoba ngempela manje ngibeze horeni ngo noma ngaphambidlana ngikhuluma engikushoyo akusho lutho ngaphandle uma uNkulunkulu ekwesekela futhi uma engakwesekeli yabo izwi lisalokhu liqinisile ya akulendaba noma ngabe uyakwenza noma cha ukwenzile ngaphambili nebo futhi akakaze ehluleke kimi futhi ngiyazi ngangeke ngoba wathi angeke nebo futhi ngiyazi ukuthi uzokwenza kodwa sifanele sikukholwe ngazo zonke izinhliziyo zethu sidingeka sikukholwe manje ngokwazi kwami ngifuna nini osemqeni omkhuleko ibheke ngapha konke okuzokwenzeka emqeni omkhuleko ngikholwa ukuthi bonke bazihambi kimi ngikholwa ukuthi bonke bayizihambi uma lokho kuqinisile kini phakamisani isandla senu nje uma nginganazi nonke phakamisani izandla zenu nje kanjalo kulungile niyabo manje angibazi labo bantu bona abaningi lapha ngazi yabanye lapha kule miqa khona ngaphandle lapha ngilesiqiniseko ngicabanga ukuthi lona umkamfo wethu Noel angilesiqiniseko sekuyisikhathi eside futhi ngakho unjani umfowethu Johnson ngikholwa ukuthi unonhlangothi akanayo na oh hey
uthini
kunjalo na ayibusise inhliziyo yakhe labo bantu babe njengobaba nomama kimi ngenkathi ngiqala ukuqala emhlanganweni leliqembe elincane labantu baseKansas angisoze ngayikhohle iKansas cha bomnumzane ngikaze ngibe semhlanganweni noma ngeke inqobo yabakhi bangaki olapha kulobu busuku phakamzani izandla zenu abaseKansas na manje bonke abanye uvela Oklahoma ngakho ningancika kuloko nje niyabo kuhamba ngaleyo ndlela ke kodwa sonke siqonde ezulwini nebo sihlezi ndawonke ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Dedewethu Jones nomfowethu Jones minyaka yadlula ngenkathi ngifika ebandleni lenu ngikholwa ukuthi kwakuyimowa kwakungesina futhi niyakumbula ngenkathi ngifika lapho indlela kuphela engangiyazi yokuthola inkathazo yabantu yayingo wawubaholela phezulu emsamo futhi babebeka isandla sabo phezu kwesami futhi bese ngilinde lapho umzuzu nje bese kuthi-ke ngingazami ukusebenzisa iphimbo lami uqobo futhi kwakukhuluma ukuthi ithumba isilazi futhi ngalitshela ukuthi kuyoba khona isikhathi ukuthi wangitshela phezulu lapho uma ngiyobaqotho khona-ke ngiyokwazi yona impela emfihlwe enhliziyo yabo niyaboka kunjalo bangake ukukhumbulayo lokho ngenkathi ngiqala kufika e-Phoenix na kulukile ngabe kwenzekile na niyabo manje kumbulani bensisani le tape senyukela ngqo phezudlwana manje nebo kwenyukela phambili ngqo phezudlwana kukhumbuleni nje kumbulani nebo manje sifuna kubona uJesu ngifuna kubona manje siyazi ukuthi umzimba wakhe awuzi ukubuyela emhlabeni aze afikele ibandla ngoba ufanele uhlale lapho wenze lomhlatshelo kunjalo na ufanele ube sealtari uhlezi esihlalweni sobukhosi kankulunkulu kulobu busuku futhi ufanele uhlale lapho ngokuba ngemivimbo yakhe ungumhlatshelo nomhlatshelo usealtari niyabo nomzimba wakhe ungefiki kodwa ukuphila kwakhe kwabuya lokho kwakukukristu kubuyela phezu kwebandla ngesimo sikamoya ongcwele nomoya ongcwele kwakungesiwo lowo mzimba owakwenza empeleni wathi akusimi owenza imisebenzi ubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi manje siyakukholwa lokho sikukholwa na manje uma ngikutshele ukuthi umoya wesigebengu kimi ubuye ngilindele ukuba ngibe nezibhamu ezinkulu futhi ngingabi nasithunzi niyabo umoya wencwethi ubuye ngilindele ukuba ngithathe ibrush nopende uma ngitshele umoya kakristu khona-ke uzokwenza imisebenzi kakristu okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina njengokukhipha nje ukuphila emvinini owodwa kungene komunye uyothela isithelo sokuphila kusemvinini manje angazi ukuthi uzokwenza lokhu ngeke ngakusho kodwa uma mina ngesiphiwo manje asikho isidingo sokuzama ukukuchaza ngingeke kodwa abaningi benu bayazi ukuthi ngike ngajikeleza umhlaba ngaba phesheya izikhathi ezilingana phambi kwabantu abayingxenye yesigidi ngesikhathi esisodwa abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngabona izilimi eziningi kakhulu ezihlukeneyo ngangikubhalabhala phansi engikushilo ukuba ngilinde kuze kwedlule kwabanye futhi abahumushi abayishumi nanhlanu bese-ke ngibuyela entweni engiyishilo futhi ngibone lowo moya kankulunkulu ehlela lapho ngqo futhi nje wenze into efanayo yenza lapha niyabo zonke izizwe izilimi azinazaba manje kumlani akuze kuye kumuntu wonke ngenkathi uJesu esemhlabeni akukho phezu koyedwa kwabathathu wesizwe samajuda owake wazi ukuthi wasemhlabeni niyakwazi lokho uza kwabekhethiweyo futhi bakwemukela kunjalo lapho-ke umoya kulobu busuku kwabekhethiweyo manje uma ningahle nikhole ukuthi uJesu wafela izono zenu futhi namemukela njengomsindisi wenu futhi uthathe ukuphila kwakho futhi waphinde wakubumba futhi manje-ke khumbula ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina niyabo manje naphiliswa senivele niphilisiwe niyakukhole lokho na manje ibhayibheli lathi saphiliswa kunjalo na hhayi ukuthi siyophiliswa thina vele siphilisiwe vele wonke umbuzo wesono waxazulula ngenkathi uJosefa eCalvary. Uyakukhola lokho mfowethu na? Niyabo uyiwundu likaNkulunkulu elisuse izono zezwe. Manje akusoze kwakusiza ngalutho uze wemukele ukuxolela kwakho. Niyabo nizofanele nikwemukele futhi nizofanele nemukele ukuphiliswa kweni ngendlela efanayo. Uma kodlula omunye umuntu athi ngizokuphiliza, manje unephutha lokho kuphambene nombhalo. Angakukhombisa lapha lapho uJesu akwenzele khona futhi kwesekeleke kukholweni kwakho. UNkulunkulu akasoze enza lutho. UNkulunkulu angeze benze aphikisane nokukholwa kwakho. Uzofanele ukukholwe. Manje uJesu ngenkathi efika kubantu bakhe uqobo lalelana ukuthi iBhayibheli athi imisebenze eminingi yamandla wayengena kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo emva kokuba ezikhombise yena uqobo ukuthi unguMesiya. Manje wakufazisa ngalolo suku wayengumesiya kwangathi uNkulunkulu angangisiza ukuba ngithobise umoya wami ngokuthi ngingafakazisa ukuthi senguye uMesiya ukuthi uNkulunkulu ofanayo owayesemhlabeni engathatha umzimbo osazokufa unikele kuye futhi asebenze ngawo ngayo impela indlela athembisa kwenza ngayo. Bekungekho liseka lokona, bekungekho mbisa lokho ukuthi akalele na, uvukile, ulungele wena kuba umbizele eminyakazweni. Manje kuthiwa nike ngami ngimi lapha kulobu busuku, yini engizoyenza na, kunabantu abayikhulu namashumi amahlanu lapha, ngikakele into ethi ayifane naleyo, noma ngabe yikhulu namashumi amahlanu, noma ngabe ngumuntu oyedwa oyedwa, bekuyizinkulungwane ezingamakhulu. Lamahlanu akwazi mehluko kuyafana nje yabo. Manje uma noma ubani cabanga ukuthi lokhu kuyinto mumbulu futhi akuqinisile, ngicela ukuba nenyuke futhi nithathe indawo yami futhi nenze into efanayo. Ehe yani yabo, nazi kangcono kunokuzama lokho. Ehe yabo, qaphelani. Kodwa manje uNkulunkulu uzofanele afakazise ukuthi ngabe uqinisile noma cha. Manje uma inkosi uNkulunkulu ngabe leli ngelinye le nikeze lo mfana ekhadi lakho lapho woza lapha nandi ninikazi lincane kakhulu kakhulu kunami angikazi ngilibona empilweni yami ngithemba ukuthi sizihambi komunye nomunye kunjalo sasazana. Manje uma usekhaya ufunde uJohane ongcwele sahluko sesini futhi uthola ukuthi uma lena ingesiye indawo ngisho nendingilize encane noma ubani oke waba sePalestine enhle lapho eSikarina lowo mjombo omncane usekhona lapho lowo wesifazane wayekhona indawo endingilize encane imivini ku noJesu wahlala ngale wancika udonga ngenkathi wesifazane enyuka. Wayemenda wena ncane oyibona yonke ngasikhathi sinye ngenkathi wesifazane enyuka ivela esitaladini ezansi lapha wenyuka wayesekha amanzi ukuphela kwesitaladi. Futhi wenyukela lapho futhi manje waqhuba ingcoxo naye waze wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona. Khona ke wamtshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe futhi ngenkathi yenza lokho wathi ngokusheshe, "Nomzane, ufanele ukuba ngumprofeti." Uyabo, ngoba wayefanele abene. Manje ke uma wayengumprofeti lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu liza kuye.
But she said we know where
God what is yazi sibheke uMesiya futhi nxa ifika lokho azokwenza bangako waziyo ukuthi lowo ngumbhalo na lowo ngumbhalo. Manje nasi isandla sami phezu kweBhayibheli, mina ngokwazi kwami angikaze ngimbone esifazane empilweni yami futhi uthi sizihambi ngokuphelele komunye nomunye. Manje yizwi kuphakathi kokuthi lizofanele libe ngeliqinisileyo noma elinephutha kunjalo. Liphakathi kokuthi liqinisile noma linephutha. Singeke salenza noma yini ehlukile. Manje yenelekazi ukukhuluma nawe nje umzuzwana njengoba inkosi yethu yenza kusifazane. Uma ingangitshela manje uma bengingathi kuwe, "Oh kusobala kunekhadi lomkhuleko, yenyukela lapha uyakula uyabo." Awu khona ke uma bengingathi uDumo kuNkulunkulu ngibeke izandla zami phezu kwakho uthi uma kuNkulunkulu uzosinda kulungile akukho nto enephutha ngaloko yiloko impela kufanele kwenziwe yabo kunjalo iBhayibheli lathi babeka izandla phezu kwabakulayo bayosinda lokho uqinisile kodwa manje ungenwayo ikhanda lakho bese udadisha ngabe ungitshele ukuyiqinisileyo na ngabe ngizosinda na manje ukuba ke ukuba into ethize eyazi impilo yakho obuyikho okwenzile futhi noma ukuthi yini engalungile ngawo njengoba yatshela lo sifazane ukuthi yeyini inkathazo yakhe na uthi uma ibingakutshela lezo zinto awu impela uma yazo bekuyikho yazo kuyoba yikho kunjalo na impela manje uma wesifazane gula angahle kuba umele omunye umuntu kungahle kube ngugula kungahle kube yinkathazo yezezimali kungahle kube yinkathazo yezasekhaya angazi ngeke akutshela lokho kuqinisile uyabo kodwa noma ngabe yini okuyikho uma ibingakusho uzokwazi ukuthi ngabe bekuyiqinise noma cha ubezokwazi uyazi ukuthi ngabe kokukhona noma cha futhi manje ke uma kuyiphutha khona ke lowo bekungesiwo umoya kaNkulunkulu ngoba umprofeti usho njalo nesiprofeti sakhe besiyiphutha kodwa uma kuqinisile khona ke lowo bekungumoya kaNkulunkulu niyabo manje lokho bekungesiduduze yini futhi kusenze sizizwe ngokumangalisayo uma sazi ukuthi uJesu belapha nathi kulobu busuku na bekungange ninika ukukhola na niyabo impela manje ukuphilisa osifazane bengingakwenze ngingekwenze lokho sekuvele kwenziwe niyabo niyabo sekwenziwe futhi manje sekusekeleke phezu kokukhola kwakhe kuba akukholwe manje ukuba ubemi lapha qobolo wakhe egqoke lesuti bengemphilize ubezothi ubese vele kwenzile uma ukholwa uyabo ukuthi ngikwenzile sekuphelile niyabo yilokho ke niyabo kodwa manje into kuphela bengayenza bengafakazisa ukuthi wayengumesiya namanje lowo uNkulunkulu umprofeti owayezokuza futhi wethembisa ukuthi abafundi bakhe bayokwenza into efanayo ngakho nakho lapho elikhona niyabo kukubuyisela ngqo embhalweni nalowo umbhalo bazalwane ngiyazi ukuthi kuphambene konke nenkolelo yesimodeni kodwa kuyinkolelo kaNkulunkulu kuyindlela kaNkulunkulu ngoba washo njalo nanga umbhalo kuba uzifundele wena bazama nje kusonda futhi benze enye into ethize ngawo manje ngifuna kunibuze into ethize wesifazane uyikholwa ngifuna kuzokwenzeka into ethize kumbulane nje kuzokwenzeka into ethize manje uma yenzeka khona ke bangako zokwemukela bese ethi lokho kukuxazulelele mina uzokukhola lokho khona nekazi na uyakukholwa lapha yana nonke nina abanye uyakukholwa na uNkulunkulu magaba ngumahluleli manje akubanga ngaphezulu kokuba ngisho lokho isizathu ngisho lokho bangako ke wabona ukukhanya leso sithombe salokho kukhanya leyo ngolosi yenkosi na uGeorge J. Lacy uyazi niyabona kulungile lokho kukhanya kuphakathi kwalo nami ngo manje futhi kuyemukela ngiyazi likhola kunjalo
what you want me to pray for you about sores
ufuna ngikukhulekele mayelana nani izilonda izilonda emzimbeni wakho enye into kuyizifo ezilakanyanayo nje unezinto eziningi kakhulu kodwa awulini umzuzu ngixhumane nomoya wakho
you're ready for an operation that's right up for an operation
Uzulungele ukuhlinzwa kunjalo wenyukele ukuhlinzwa manje uthe lokho bekuyisenyongweni kunjalo manje ucabangani na uNkulunkulu akubusise khona nje lokho ke amen
isn't he Christ
akusiye uKristu na manje buzani nenekazi uma nifisa kulibuza lokho ngokuthi niyabo manje lowo kuyena izolo namuhle laphakade Niyabo ukhona kweni kumvuse ebuthongweni manje niyabo usenkundleni ukwenza izinto ukunisiza ukunibusisa nokuninika lezo zinto enilangazelela kuba nazo manje lo mbono wode ungiqede amandla kodlula leyo ntshumela ihora nohafu niyabo futhi nje uzizo uthuthumela udeda niyabo ngokukhuluma ngokusobala lokhu ngokokuqala kuba ngibe nenkonzo ngoba ubusuku umoya ongcwele washaya ngale kwelinye ibandla ngiyazi futhi wabiza abathathu noma abantu abane futhi ngenkathi kwenza abazange bathathele phezulu nje futhi manje-ke wadabukiswa wasuka ngqo wahamba niyabo futhi wangishiye khona lapho nifanele nikwenze nifanele nimphendule yebo mnumzane khumbulani nje akabophezelekile kini nina nibophezeleke kuye
We are strangers to each other. You saw me once.
Sizi hambi komunye nomunye. Wakangibona kanye elapha eArizona na. Emqeni omkhuleko sekube yisikade side kangakanani lokho na. Yeah, kudala. Yebo mnumzane. Ngiyawukhumbula umuqo omkhuleko omude kunayo yonke ngake ngaba nawe empilweni yami. Kwakusezansi lapha ePhoenix ngenye intambama ngale. Ngiyalikhohla igama lalelo bandla. Kwakukhona kwakuvamise omncane umfo omfishane wayenebandla. Ngiyakhohlwa ukuthi ibandla likhulukazi lapha ePhoenix. Ngabe kungufela na? Qhabo, umfoti ufela ngiyamazi. Nithini? Ngiyamkhumbula uGarcia kodwa leli yibandla likhulukazi lapha yalapho udokotela certain age abanga umelusi noma ukuthize kwakuyini igama lalelo bandla likhulu lapha yana lingelinge lamabandla agcwele ivangeli amakhulu kuna wonke ezweni Faulkner yilelo-ke Faulkner ngale ebandleni lakhe ngiyakhumbula leyo muqa na ngaqala ngaleyo ntambama ngakhululeka ngaqhubeka kwaze kwaba phakathi nobusuku ngalobo busuku ngikholwa ukuthi kwakuyibo nje khona nje ngibeka izandla phezu kwabantu ngaphela amandla kakhulu angibake ngisakukwazi ngisho nokunyakaza acishe impela nebo lokho kwakuphambi kokuba kufike umbono wawufika kodwa nje ngokongeka ngasikhathi bese kuthi-ke ngesinye isikhathi uma sekuthedwe kimi wayengitshela into ethize yayizokwenzeka ngangize ngilitshele konke lokhu angitshele ukuthi into ethize yayizokwenzeka kwakwenzeka njalo kwakungenzeki na ya manje kuthini na kukholwe unkulunkulu uyakuqinisa niyabo manje ninikazi ngokuthi sekuyini inyakanyaka eminingi eyadlula ngiqakhele sengikhululekele abantu abayizigidi ezimbili nohafu noma mhlawumbe kusukela ngaleyo kathi niyazi umhlaba jikelele mhlawumbe ngaphezu kwalokho kodwa ngingeke ngazi neze ukuthi ubani ngawe noma lutho ngakho kodwa manje iphephe lasho lokho ngesinye isikhathi futhi kambe lobo bumnyama bobephezu kwalowo wesifazane sebusukile kuye kunjalo ngiyazi uzokwehlukile uzo na uma nje ubamba lokho kukholwa yilokho kuphele kukuthathayo manje kugcwalise ngenjabulo nokukholwa isizathu kuzobuya nokunye kuhlanu noma okuyisikhombisa okunye sekukubi kakhulu yabo hlala lapho nje ngqo futhi uthi ngiyakholwa lokho kukuxazululile manje thina sizihamba omunye komunye bengingathi nje okofakaza ababili ibhayibheli lathi umlomo ofakaza ababili noma abathathu ngikholwa ukuthi kwakuyibo kwakukwesibo na ofakaza ababili noma abathathu ofakaza abathathu wonke amazi mawaqiniswe ngihlose kubeka isikhathi sami esisele phansi lapha uma ngingaphumelele emgceni ukuphilisa ngakho angifuni ukuthatha esiningi kakhulu ekuboneni kufihlakele ukuze nje nizokwazi impeleni lelo nonekazi lihlezi lapha ya linamalumbe esiyezi ngeke senzeke kuwo uma nje ukukholwa ngitsheleni ukuthi uthinteni ngingibone leyo ndingilizi yokukhanya lapha futhi ihamba iwelela ngoku lelo khona ngibone isifazane ebamba ikhanda lakhe kanje embonweni emuva naphambili kanjalo yebo kwenzeni na uthinte ingubo yakhe hhayi ibhayibhelilasho ukuthi ngumkristu omkhulu kunjalo na unokuzwelana nobuthakathaka bethu yilokho akwenzile yabona ukuthi uthathele phezulu kanjani na kwenzeka lapho yabo kholwa nje manje lokho bekufanele ukuxazululele konke lokho kukwenza kube yiqiniso manje ngiyabona ukuthi kungani ngingehli ngomuka ngizama nje ukuzibamba emuva kakhulu impela ngoba ngivuna umunye umuntu kusasa ebusuku kodwa nje ukuze nibone ukuthi ufikile enkundleni lowo nguye ngeke kwaba yini angikazi ngimbone lowo sifazane empilweni yami angikazi lutho ngaye.
See, it's so simple till the big intelligent people today stagger out over the top of such
simplicity.
That Indian girl having headaches, if she'd just believe it, leave her too.
Yantombazane endiya inezinhlungu zekhanda uma nje izokukholwa izosuka kuyo nayo angikaze ngibone ayikho ngisho niyabo mthinde nje kanye bese uthola ukuthi kuqinisile yini. Nebo labo bantu bayizihambi buzani ninikazi ngikazi ngilibona empilweni yami lelo yiqiniso phambi kukaNkulunkulu njengoba ngake ngazi niyabo usenkundleni uma ningamkholwa kodwa nje ningapatazeli kuko ukholweni kuzonenzela into ethize uma nizokukholwa uzoniphilisa nonke ningaphilisa uma nje nikukholwa. Niyabo lapho kumasifazane umsamo nomoya ongcwele uphumela lapha yadabula ezijamelini uphilisa abantu ukhombisa ukuthi indawo zonke osezindaweni konke owazi konke nonamandla onke yeyimen utumo musala ujesu ngaphakathi kini makuthi lowo ngena kini ngesimo sikamoya ongcwele ahambe ngani.
I don't know you.
Angikwazi kodwa uNkulunkulu yakwazi inkosi uNkulunkulu ngebule kimi into ekhonela lapha buzo ngikhola ungeke na ngungile ngibheke ngiqonde ukuthi ngalokho njengoPetro noJakobe uyazi wathi sibheke ukunithola nje uvela nje indawo zonke ngikhola ukuthi kuzoba nenkonzo ukuphilisa ngempela emizuzwini embala niyabona
one thing. Your eyes are bothering you. You're almost going blind.
Yo, amehlo akho ayakuhlupa. Ucishe impela ube yimpumputhe. Imizwa emehlweni yafa. Okokuqala ngikubambile lokho kudala. Umunye umuntu uthe ukuqagelile lokho. Angezange. Manje khumbula ngibambe imicabango yakho lapha ngomoya ongcwele.
Let's see if I guess it. Look here, sister, you're a believer.
I guess it boy uma ngikutakelile buka lapha dede wethu uyikholo nenkathazi yesifuba sakho umhlavuza imidlavuza yesikhumba kwingemuva lentamo manje uyakholo ukuthi uNkulunkulu uzowususa na
You want to go back over to New Mexico where you come from?
All right, let's watch this go back to New Mexico.
Strangers to one another.
Sizihambi omunye komunye ungibonile emihlanganweni kodwa ngiqonde ukuthi ukukwazi ukuthi nje ngiyakwazi ngikwazi manje kancinyana nje sengiseke kakhulu isikhathi sami lapho kodwa ngempela ngiyazi ukuthi lapha lona esifazane yedwa omi lapha futhi khona ke sizoba khulekela ngikhola ukuthi lowo kungenani bathathu akunjalo na oh yebo yilabo kuphela lapha ezijamelini khona ke anginalwazi ubukeke uphilile futhi uqinile kimi angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi kodwa kunento ethize enhlizweni yakho kuyinto ethize efisayo futhi ngeyomunye umuntu ngibona insizwa qhabo izinsizwa zimbili zingamadodana akho qhabo iyodwa yazo indodana nenye ngumkhwenyana wendodakazi futhi omabili anenkathazo yesizwe futhi omabili anamathunzi amnyama phezu kwawo wona omabili izoni lowo ngu-isha kanje inkosi
you believe now
siyakholwa manje na bangaka bazokholwa naye na sikhuleke
Lord
Jesus siyakukholwa manje ngalesi sicelo sikadadewethu ngiyambusisa egameni lakho kwangathi ngahamba futhi yakwembukela kucelile ngenxa inkazimulo yakho amen yonke niyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yenu na manje woza ngapha uyakhola ukuthi angangitshela ukuthi yini engilungile na bekungebe kuhle lokho leyo nkathaza endala esifuba sommoya ibhodloke futhi ungaye ekhaya usinde na awu uma kukholwa kuzokwenzeka yasikhuluma isingizi ngikathazo yenhliziyo ngikathazo yesizwe kholwe inkosi uJesu futhi kuzokuyeka amen kulungile woza nenekazi uyasikhuluma isingizi kulukhulu kuba uthole umoya wakho izifuba somoya hamba ukholwe phefumula ukholwe egameni lenkosi uJesu woza uyasikhuluma isingizi uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na inkathazo yakhe seqolo lakho kholwa ngeke isakukhathaza uyangikholwa ukuthi nginceke uyakhe na uhlushwa isifo samathambo ngiyakubona uzama ukuphuma empeteni ukhulu ukuthi ukwenze kusenu hamba ukholwe futhi awusazi ukudinga ukuba ukwenze lokho futhi uzosindiswa
Do you believe?
Niyakholwa na. Yonke enhlizweni na. Usana uJesu ngini manje. Kristu lapho sekundleni. Nonke niyakukholwa lokho na. Manje begadi izandla zenu phezu komunye nomunye. Begadi izandla zenu nje phezu komunye nomunye manje. Ngizicaphe nombhalo uJesu wathi hambani niyezweni lonke ethembe e-Arizona nishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amadimoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akusoze kwaba nangozi uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda manje lo Jesu ekhona manje uma nikholwa ukuthi ukhona thanini amen umoya ofanayo wakuJesu Kristu lapha kuleli bandla kulobu busuku manje khulekela umuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe khuleka nje kuzwakale ngo uthi Nkosi uNkulunkulu philisa lo muntu bakhulekela wena Nkosi Jesu ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzothumela amandla akho nomoya phezu kwalezi zithambeni phezu kwalona zifazana umncane lapha Nkosi nalezi zifihla buso phezu kobuso bakhe ngikhulekela ukuthi uzobaphilisa Nkosi bangathi udeveli ziphepha kungathuliswa namandla kaNkulunkulu kule engamela lezi zithamele futhi yakhibe wonke amandla amabi nokungakholwa